Golle nelaabe golle simari go tawfil e der defteram adine de mi windi hen kala ko yesu fuddi wadde e janginde ha e nyalama mo safa o hade makko safede o rokri jamroje makko ruhu cenido faede e nelaabe be o teddinobe ciagal de o lepta o ari e mabbe te o holliribe pilli kewde o mo wuri o feñinani be faddi baldi chapande nay o ma halanabe ko fayti e laamu Allahu nde o wende mabbe nde o yamiribe wota be goddo Yerusalem kon yobe pad fodori baba on nde o wiibi nani e hunuko makande
yaya baptisanno ko e ndiyam kono e der balde dabbe ma on baptise e ruhu cenido o
e on saha tawi nelabe be ina denti namni mo bi
jomirat bele ko e o saha darnitta laamu Israel ngu
o jaabibi o wi
wana onon poti andude jamanuji e sahaji ibaba o tadiri bawde mumbi kono so ruhu cenido o ari e jippade e mon ma on keb bawde te ma on gon sede jam to Yerusalem e der diwan yude fof kanyum e samari ha to leydi hadi
tagal nde o haari dum o safa be ndewni mo giti ha ruldi suudem do be puttini asman o giti do tawi o mo safe worbe dido borni be ko ranwi ngari ndari sarma biibi
galile naabe poli sababu o don daro do to don ewa asman o ko yesu chafaado hakkunde mon artirta ko non jiru don ina yahdo asman ni
tagal dum be gummi to hayre witende hayre woli wende be dutti Yerusalem ko fetino yolnde yamirande nyande nyalama foftere tan de be jettinde be ngaboy to suudu dowto be ngowno rentudito ko be do gonno Pierre Yohanna Yaquba e Andre Philip e Thomas Bartholomew e Matthew Yaquba bi Alfe Simon ngendi yanki o e Judas bi Yaquba kambe fof be bamdi be nanti e torogol kambe rewbe be wondude e Mariama yumum Yesu e minirabe Yesu warbe den don baldi no gongdimi be den tiratno ni be gonno ko heddi tema deri e nogas Pierre ummi wi
bandirabe ko ruhu cenido habri e hunuko Dawuda ko ko woni e bindi he ko wawata tan ko timminede gila adan o halino ko faati e Judas gontudo do wo jaggube Yesu o Judas hisano ko e men te o gollinomo e gedal makko e service men he e njobdi o nyaare makko he o soodi hen gesa o marbi e der mabba reedu makko fucciti tekteke makko njori yimbe Yerusalem fof nani dum ko dum wadi be ginniri gesa ba hegel dema e der demgal mabbe dum fitata ko gesa yiyam ngati ina winda e der deftere jabura he yo ko dirka makko wontu winde woto hay goto hode hen ina winda kadi yo goddo heb dongal makko wadde ala e sago woda jantude e men seddodo e men gurtugol jomiraado Yesu or fodi wonde ko gondunodo e men e kala saha de jomiraado Yesu wadatno e men yah ngarta gilende yaya baptisnomo hañade o safa hakkunde men
ciagal hala Pierre be gaddi worbe dido biiteedo Barsabas hono Yusufu ginnirteedo Justus wandude e Matthias ciagal mum be tori e dido konguli
jomirat an gandur berdim do hollu min holi e bedo dido mo toddida ngam lomtaade Judas goppodo service o e nelal ngal yehitu fodanano o
be mbadi kuraaji be jani e Matthias o yantina e nelaabe sappo e goobe golle simori didi nden yahi ha nyande pantekot kambe fof be kawri e nokku goto don e don diller wayende no hendu maundu ummi dow asman hebbine galle do be jodi no do fof ko wayno demde me lewlewundu ni feñanibi be cierti kanji kala be pawi e goto e mabbe fof be kebina kambe fof ruuhu cenido be ngoni e halde demde goddi no ruuhu o rokkirbe ni ndeki don e Yerusalem Yahuda en warbe non dobi iwbe e dowlaaji adun he fof yena kodi don ndebe nani diraali di be denti e kewal be jiibi ngati got e mabbe fof nani e be kala e demgal mum na jor e kawisu jaggebe be ngoni e wiide
mate wona be haalobe ko galile naabe kanyumen fof dum non holino goto e men fof waawirta nande ko haalata ko e demgal mum ina wade men perteyen medeyen elamen ina wade men ummibe mesopotami yude kappados ummibe pontu e asi ummibe ferisi e pamfili ummibe misira e diwanaji libi taro siren ina wade men ummibe rom yahuden e tuube dina yahuden fof ummibe keret e arabi ndenne dey enen fof e deni nanaabe kala e demde men golle mawde de Allah wadi de
na jore jaggibi kambe fof be jiibi be ngoni e wiyondirdi
holi ko dum firtata
wobbe be ngoni e toyndi gongdindi be ina mbiya
ko be mandil
nden do Pierre dardi e sappo e goo be do fuddi haaldude e diddal gal dande dow wi
yahuda en e hobbe Jerusalem fof ngande dum do te kedo de no feewi ko kala nan mi on ko be yimbe ngona mandilbe no cikirdon dum ni sabu ko waktuuji jeenay subaka tan joni kono ko dum do ko annabi Yoel wino Allah wi e der balde battandide de mami sar ruham e do yimbe fof ma bibbe mon rewbe e worbe longinoy sagataabe mon ma keboy jiide nayebe mon ma koydoy ey mami sar ruham e do sarwobam worbe rewbe fof e der den balde tema be longinoy be kala mami wadoy kawisaji dow e der asaman mi wada mandeji les e dow lesdi hono jiijam e jeyngol e rulde ciurki ma nage nge waklo wonta nibbere lewru ndu ma wojjuno jiijam ni ko dum woni arwande e nyalngu jomirado ngu ngur nyalngu mawngu ndarjungu dum non kala ewnido inde jomirado o dandete Israelen kedo de dido konguli Yesu Nazareth najo o ko neddo mo Allah setani nde rokkudum bawde rokkidum wadde kawisaji e mandeji e hakkunde mon no gandirdon dum ni onon e koy mon on badi on neddo e joode bakodinobe be pengimo ko non bardudon mo no Allah fodirno eno didirno dum ni kono Allah wurtinimo ittimo e mette mayde sabu mayde nde wawano jaggude mo ngati Dawude wi e makko nyande fof mbado yiya jomirado e yesam sabu o woni ko nyamam mbele mbado wasa yerbinede ko dum wadi berndam woni ko e mbelam hundu kam ina yaltina konguli sumbende te hay bandam ma fofto e der damaw ngati a wapata fitandam lakara te accata cenido ma yiya nyoldam a andani kam labi ngurdam ngondigo ma e am ma hebbinam weltare bandiraabe mbodo foti haalande on ko labi ko faati e tani men Dawuda o mayi o ubbama te yanane makko nani do ha hande ko annabi o wonno homba anduno Allah foto narima hunango ma goto e taniraabe makko jodo e jappere makko he ko dum wadi o yi to habri gurtugol almasihu mo wopaka lakara bandu mum yani nyoldam o on Yesu Allah wurtani dum minen fof ko min sedeji Allah ngabanimo hebnimo nyaama mum kanyum baba o rokkimo ruuhu cenido podanodo o sari dum do ko jidon e ko nandon Dawuda ngabbani do asaman kono kanyume hore mum wi jomirado wi faade jomam jodo nyamam hami watta anbe ma pawirgal njabordima dum non yosudu israel fof yanane alla wadi jomirado almasihu on yesu mo pengdon
den be nani din konguli berde mabbe dilli no feewi be mbi pierre e nela be heddibi be
bandirab holi komin poti wadde
pierre jabibi wi
mbatto de ko e mon te goto e mon fof yo baptise inde yesu almasihu mbele bakatuji mon ina njafe den ma on kep dokke alla manam ruhu cenedo ngati ko onon jeyi fodore nde onon e besngu mon e dendangal woddube be nobe jomirado alla men jogori noddude be mbawi fodde fof
tagal dum ko setinoma te o wajinoma be e konguli goddi kewdi o wi
boccido de o yonta bondo
jabbe halu makko be baptisa nyande hen fodde pittali ujunnaaji tati jenti e gomu gongdindi de ebe nankino e lawol nelaabe gol e bandiragal mabbe e tajgol mburu e torgol alla kulol in jagganno kala fittandu ngati nelaabe be en badanno kaawisaaji e maandeji keewdi ko gongdindi be fof gonduno te ko kambe dendanno ko be jogino fof ebe jeyahno jeyi mabbe e jawdi mabbe be pecce e hakkunde mabbe mo woni fof e soklo mum nyani fof ebe dentanno to galle Allah to ko kambe tajdanno mburu galleji mabbe te ko kambe nyamdanno e der sumbeende e yankinaari tawi ebe jetta Allah timbe be fof en jabanibe te kadi nyande kala jomirado en beydanno e mabbe be dandannobe golle simori tati wadi nyalaama goto Pierre e Yohanna payito galle Allah to e waktu torogol hono waktuuji tati kikiide hawiri e gorko goto jibedinaada e mbofu ina wonda o wondate no nyande fof o jojjine e damal galle Allah biitengal damal jodgal gal ngam yelade naatobe be o yi Pierre e Yohanna ina naata o yeli dumen be ndarimo Pierre wiimo
yeew min
o wetti e mabbe hakkille makko ngati o mo damanino hebde e mabbe huwndi Pierre wiimo
mi ala kange mi ala kalis kono ko jogimi ko mi rokkete dum e dow inde Yesu Almasihu Nazareth naajo o ummo njaha
o jaggi e jungo makko nyaamo o ummanimo don e don koyde makko e cedduli makko tii o giddi o dari o woni e yahdi o naade mabbe e der galle Allah he o ma yaha o ma diwo o ma yetta Allah yimbe be fof ngi o ma yaha o ma yetta Allah be keptini ko kanko jodo tono e damal jodgal he o ma yelo kawis e na jor jaggibi no feewi sababundi ko arno e makko ko do o sengino e Pierre e Yohanna do yimbe be fof ndogi koy e mabbe to sempeteng biiteedo sempeteng Sulemani to sababundi najor den Pierre yi dum hebbiti wi yimbe be
Israila en holi ko wadi odon kaawe dum do holi ko wadi odon puttina min gite elle ko minen mbadi ha odo waawi yahde e dow sembe amen walla elle ko sababunde nun dal amen Alla Ibrahima Isaaga e Yaquba Alla taaniraabe men darjini charwowo mum Yesu mo mbaddon e juude bakko dinobe jeddudon dum e yeso Pilat o hay sinno Pilat yidi no woppidde dum kono onon on jeddi cenedo pewdo te on nyaageema woppitaneede bardo hore on bari jom ngurnam mo Alla wurtini e hakkunde maybe o amin cedi dum ko holade inde makko nde inde makko de semmaniri odo mo jidon mo gandudon ey ko sababu ne den holare iwnde e makko kanko Yesu rokki odo sellude keng e jese mon onon fof joni non bandiraɓe mboɗa andi ko mbaɗɗon onon e ardiɓe mon ko mbaɗirɗon ɗum ko human binnagu kono ko hono noon Allah timminiri ko rewnuno adan e kunnuɗo dendagal annabaɓe ɓe ko e wonde almasihu mum ina foti leptade wadde mbaccuɗe koye mon tuubon beele bakkatuji mon ina momte beele jomiraɗo ina addana on sahaji ɓuɓɓerdagu beele omo nelda on mo fodanno on o hono Yesu almasihu on foti wonde ko dow asaman haande Allah hesɗitini ko rewnuno gila adan e kunnuɗe annabaɓe mum seniɓe ɓe foof gati Musa wi jomiraɗo Allah mon ma feñinan on e leñol mon annabi no feñinirimini oɗon poti heɗade kala ko o jogori haalande on kala fittanu ndu jogorani heɗade on annabi ma seernde e yimɓe Allah halke dendagal annabaɓe nelanoɓe gila e Samuel ha e lomtiɓe ɗum kabri ɗi ñalɗi ko onon donata annabaɓe ɓe e aadi mo Allah wadduno e taniraɓe men o nde wi Ibrahima ko uydima barkiniranmi leƴƴi aduna ɗi foof ko ɗum waɗi nde Allah ummini carwowo mum nde koye mon o adi nelde mo gam barkende on e dow woppinde goto e mon foof golle mum bonɗe.
Golle simori nayi. Ko nde Pierre e Yohanna kaldat e yimɓe ɓe nde yettinoɓe sadak ɓe mawɗo renoɓe galle Allah o e sadusa en ɓe gari e dow maɓɓe koɓe seknoɓe saabu Pierre e Yohanna janguinatno yimɓe ɓe ina cinda ummital mayɓe ɓe e Yeesu ɓe jaggiɓe ɓe cokiɓe haano jango e mumni saabu tawi hiirino ndenne de hewɓe nannoɓe kabaru o ɓe jaaɓi haa gonɗinɓe ɓe timmi hedde ujunnaji joyi gorko jango e mum ardiɓe maɓɓe ɓe hohoɓe ɓe e sariyankoɓe ɓe ndenti Yerusalem ina jeyno e ɓen Hannas hooreji yettinoɓe sadak o Kayif Yohanna Alexander wondude e galle hooreji yettinoɓe sadak o foof ɓe darni Pierre e Yohanna e jeese maɓɓe ɓe namni ɗumen ko e dow holi baawaɗi walla ko e dow holi indi ɓe celliniri gorko o nden Pierre kebbinaɗo ruuhu ceniɗo o wiɓe
ardiɓe onon e hohoɓe ɓayri on namnima min hande ko fati e moƴƴere nde galluɗo waɗana on namnima min holi no o sellanira oɗon poti andinede ɗum onon e Israila heddiɓe ɓe foof sellini o gorko dariɗo e jeece mon ko inde Yesu almasihu nazaren naaje mo pengnoɗon Allah ummini ɗum e hakkunde maɓe o ko on sellini mo keng ko kanko woni hayre nde jawnoɗon onon mahoɓe wontude hoore mahadi ndi hay goto goɗɗo wawa dandude gati en tellinanaka hay inde wonde wotere nde potɗen dandirede
nden ɓe ji cuusal Pierre e Yohanna ngal ɓe kaawa gati ɓe ganduno ɓe janggani koɓe human binneɗe ɓe keɓtini e maɓɓe yimɓe wondunoɓe e Yeesu kono eɓe jahatno kadi gorko cellinaɗo darinoɗo e sar Pierre e Yohanna o te ala foof koɓe potno jaabade ɓe jamiri yoɓe jaltu ñawirde nde ɓe goni e namnodirde e koye maɓɓe eɓe mbiyodira
holi ko mbaɗaten ɓe worɓe
laabi Yerusalem naaɓe foof ɓe mbaɗi ɗo kawisa mantiniɗo to en mbawa yeddude ɗum
kono beele aɗum wasa ɓeydade sarade e nder yimɓe ɓe girboɗen ɓe kaɗen ɓe haalande hankadi hay goto e nden inde
nden ɓe nodditiɓe ɓe jamiriɓe woto ɓe kaaltu te woto ɓe janguintu mok e inde Yeesu kono Pierre e Yohanna jaabiɓe mbi
so tawi ko jaɓande on woppa Allah woni ko feewi e yeeso Allah ko onon ƴeewata
kono minen e koye amen min mbawa nattude haalde komin jiiri gite amen min naniri noppi amen
ɓe puriɓe kadi caggal ɗum ɓe goppiɓe tawi ɓe dañani ko ɓe pawiri e maɓɓe kuugal sababude yimɓeɓe gati yimɓeɓe foof ina mawninatno Allah e ko waɗno ko gati cellinaɗo e on kaawisa o danyino ko buri duubi chapandi nay nden be ngoppama Pierre e Yohanna dutti to gomo mumento njaytani dumen ko ardibe yottinobe sadakbe e hohobe be mbi dumen ko nden be nani dum be bamdi be bamti daadi be mbi Allah
jom kalfaandi tagdo leydi e asaman e geej e kala ko woni der mumen ko ruu cenido longindirda taani amen Daawuda charooma o dum do holi ko wadi dowlaaji jirgitaade holi ko addani leji jogaade de maale de hay huunde pirtaani lambe aduna dana ndari ardibe nana kabbondiri ina kabo joomiraado e cubaado mum o ngati e gonga Herod e Ponce Pilate kabbondiri e be gona Yahuda en kanyum en e leji Israila e der nde saare ngam habade Yesu charo ma cenido mo cubida o be denti ngam wadde ko podirno da bawde ma e sago ma ko boyi joni non joomiraado yew girbali mabbe di ndokka sarwobe ma habrirde kongol ma ciusal dodo jungo ma sellinta wadata mandeje e kaywisaje inde Yesu charo ma cenido
nden be ngayni toraade do be dentuno do wen e yirbudi kambe fof be kebina ruhu cenido be ngon e habrirde kongol allangol ciusal jamana gongdin do fof ko meje wote e bernde wotere hay goto ngottilta ko e jawdi mum ko kambe dendatno kala ko be jogi nelabe be en cietortono gurtugol joomiraada Yesu baawde mawde te mojjere Allah mawndi en hurnobe kambe fof sab hay goto e mabbe ngakkirano ko hay huunde ngati kala e mabbe jogi nodo gesi wala galleji yeyanno adda kalis o fawdum e juudi nelabe be mo woni e mabbe fof totte tolno sokla mum hono non Yusuf mo nelabe be inniri Barnabas ko firtat baaji todo ko lewinke ciosido sipar o yeyi ngesa mum addi kalis o fawidum e juudi nelabe be golle simori joyi kono in wodno gorko goto biited Ananias jom suudu makka wiite ko Safira kanko e jom suudu makka be kawri be jeeyi jeeyi mabbe goto o bamde e jom suudu makka o mofi e cioggo he huunde o nawi ko heddi ko o fawi dum e juudi ne laabi be kono Pierre wiimo
Ananias ko wadi gaccuda seitane uri bernema ha ada fenana ruuhu cenido mofa hunde e cioggu lesdi ndi mate wana ko an jiyandoni horema nde jogidaani nde kadi mate ne jeydaani nde a wawano naftarade kalis o holino ganniriida wadde ko wayni wana yimbe be penanda penanda ko Allah
nden Ananias nani din konguli yani don e don seri e wenki kala nannodo den don gedi kulul maungul jaggi dum sagataabe be ngari kasnemo nawemo ngubboyemo hedde waktuji tati ciagal mum jom suudu makko ari tawi suwa nandi ko kewi ko Pierre wiimo
hala nam so tawi ko dum tan jeydon lesdi mondi
o jaabi o wi
ey ko non tan foti
nden Pierre wiimo
holi non baawirdon bamdude jeewtindaaje ruuhu joomiraado o hedo ubboynoobe jom galle ma nana ngara maɓe nawe anne
ɗon e ɗon o yeni e yeeso makko o seeri e wonki sagataɓe ɓe naati tawi o maayi ɓe nawimo ɓe ngubboyimo e seere jom galle makko kulol mawngol nangi dental gongɗinɓe ngal e nanɓiɗen geɗe ɓe fof nelaɓe ɓe en mbaɗatno maandeji e kaawisaji keewiɗe e hakkunde yimɓeɓe gongɗinɓe ɓe fof gondatno ko e sempeten Sulemaani he hay goto goɗɗo suusana tawoydeɓe ndenne de yimɓeɓe ina mantatnoɓe no feewi jamanu gongɗinɓe worɓe e rewɓe woni ɓeydaade heewde haɓɓi e joomiraaɗo o yimɓeɓe njehi haa mbatti addude ñawɓe e mbeddaaji pawaɗumen e dow leecoñ e cekki mbele so Pierre wirtiimo ɗon hay so mbeelo mum ina mema woni hen jamanu kewdo ummi e cehitar Yerusalem addi nyawbe wondube e ruuhuji tunwidi ben fof cellina den horeji yottinobe sadak o e wondibe mum fof hono gomu sadusaen kiram jaggi dumen pelliti ummade be jagginne laabi be cioki dumen kono deri jamma malaika jomirado udditi dame kasode yaltanibe wiibe
njehe ndaroydon to galle Allah to kabrayon yimbe be ngurdam kesam dam fof
den be nani dum be natoyito galle Allah to gilu subak law be ngoni e janginde horeji yottinobe sadak o e wondunobe e mum dendini hohobe besngu Israila be ngam jojjindi nyaawirde towende cagal dum be jamiri yonelabe be gaddoyi to kasoto konande gardeji di jettinde tawani bi e der kaso he be dutti be tintini nyaawirde towende de be bi
min tawi kaso o en uddi hatidi gardeji di en ndari e dame he konande min gudditi min tawani hay goto der
de mawda renobe galle Allah o e ardibe yottinobe sadak be nani dum be donki famdi holito ne labi be ngoni be namni koy mabbe holito dum jogori yumtudi e on saha wodi gardo wiibe
kero de worbe be chokno don be nana ndari to galle Allah to ina jangine yimbe be
den mawda renobe o yahdi e gardeji mum be ngartiri ne labi be kono non be mbadirani dum doyle sababe kulno ko wat yimbe be beddaade be kaaji de be ngartiribi be darnibi e yeso nyaawirdi towende horeji yottinobe sadak o namnibe wi
min kaderino on no labir janginde e dowden indi kono non on ceri lawol mongol e Yerusalem fof kadidi don ko jidam on gorko fawo min
Pierre ene labi be jabi bi
fodde neddo ko rewde Allah kono wana rewde yimbe Allah taniraabe men wurtini Yesu mo pengno don e leggal o Allah ngabbanimo hebnimo nyaama mum wajimo gardido e dandowo ngam rokkude Israila en no mbajori koy mum en bakkotuji mum en jaafe komin sedeji den gede minen e ruuhu cenedo mo Allah rokki kala dewdo dum o
de nyaawirde towre de hedibi ha gasi laawi yidi wardebe kono farisa goto biitedo Gamaliel jeyaade e nyaawirde towne de janginowo sariya teddinaado yimbe fof ummi dari yamiriyobe jaltini seeda cagal dum o wiibe
Israila en gande ko jogordon wadde be yimbe ko boyani ko tewdas biyatnodo hore mum ko neddo ummi te hedde yimbe temede nayo ina ndewno e makko o warama te rewnobe makko be fof charama hay hunde heddaki cagal makko Judas galine najo o ummima e saha bindital nawori yimbe hewbe o warama kanko ne te rewnobe makko be fof charama joni non mbodo wiya on ngitte hakkilaji mon e be yimbe dalon be njaha ngati so tawi anni e mabbe e golle mabbe gummi ko e yimbe ma firtoyo kono so tawi de gummi ko te Allah on baba firtude de ndeno de woto on kabaade Allah
nyaawirde townde jabi miijo makko be nodditi ne laabi be karwisi dumen kadi be jamiri dumen woto kaltu e dow inde Yesu den be gaccidi nelabe be gummi to nyaawirde to berde mumen ina kewi weltari eno kande nira e hoynede sababude inde Yesu ni kadi nyande fof to galle Allah to kanyum e der galleji he be cerayne e jangindi e andindi kabaru mojo manam ko Yesu woni almasiho golle simori jeegom eden baldi tawi almudbe be ina beedi yaha hewde yahude en gallubi ina kala Grek be gulliti Yahuda en heddibe be sabu diwbe mumen sankoraabe be ina belsinda e sarwiso nyande kala he sappo edidbe dendini jamaano almube o biidumen
woppudi min waji kongol al bele toppitaade ngo hanani
ko dum wadi bandiraabe chubode e mon worbe jeedido settantebe golle modje hebbinaabe ru e haglantaago min desna dumen on sokla minen to bangi amen min nangto e toraade Allah e waajaade kongol mum
jamaano o fof welti e ngon miijo nden be cubi e cen gorko kewdo ho laari wondude e ruuhu cenido Philip Prochor Nicanor Timon Parmenas Nicolas jeyaade Antiyep med noodo tuubdi e diine Yahuda en goomu ngu hollibe nelaabe be ben tori pawi juudi mumen e dow mabbe kongol Allahngol woni e yaadi almudibe ngoni e beydaade no feewi e der Yerusalem yottinobe sadaka heewbe njabi gongdin de Yesu Echen kewdo moyere e baawde Allah o en wada no kawisaaji e maandeji mawdi e hakkunde yimbe be kon woyde hunde jeyaabe e batirde witeende batirde rimdinaade sirennaabe e Alexander naamde wondude e hunde e silisinaabe e asinaabe ummoniibe mo ngoni e dokdude e makko kono be donki libdemo sababu inde hakkilantaago nguru o longi natnoomo ngu e on saha be mbuuni worbe yombi nani o mo yenna Musa e Allah kono on be jirgitir yimbe be hohobe be kanyum en e seriyankobe be nden be jani e etien be jaggi dum be nawi dum to nyaawirde towndi to
be gaddi seedeji penoji ngoni e weedo o gorko seraani halde o nokku cenido e sariyo o halam wonko min nani o mo wea ma Yesu o nasarannaajo firtu o nokku kadi ma waylu aadaaji di Musa daldi en di
wonnobe der nyaawirde be fof futtine etien giti ngi yeso mum ina wayno yeso malaika ni golle simori jeedidi nden horeej yottinobe sadak o namni mom mbele ko gongo etien jaabi wi
bandirabam babirabam kedo de kam Allah jom darja o feñani taani men Ibrahima de woni Mesopotami hadi mum hodoyde karan widum yaltu leydima ciera e bandirabe ma paya leydi ni jogormi hollude mandi e won saha Ibrahima ummi leydi kaldeen yeyi hodoyde karan ciagal mayde ba makko Allah ittimo don addi moy ndido leydi ndi koddon joni Allah rokkani mo don e won saha hay gedal gotal hay tabande leydi kono fodani mo rokkude mo ndi kanko e iwdi makko hay sinno tawi o alaano taw biddo ko ni Allah wi iwdima ma yillo e leydi jenandi mabbe gontoy ton maccube be nuskine ton fodde duubi temede nayi kono leydi jogorndi halfude be ndi mami nyaawoy dum min ciagal dum mabbe jaltundin leydi be ngara rewde mi e odo nokku nden Allah waddi e Ibrahima aadi wadi bornugal maande mum kono non Ibrahima dani Isaaga bornini dum nyalawma jeeta bijo ciagal jibinede mum kono non Isaaga wadi Yaquba nde dani dum te ko non Yaquba ne wadi taniraabe sappo yido be nde dani dum en ben taniraabe nde wonno ene kiratno Yusufa njeeyidum beli yo nawi Misira kono Allah wondi e makko fawtani mo lepte makko fof rokki mo neddaagu e hakilantaagu e Yesu Firawuna lamdo Misira gardindo mo Misira e galle mum fof o nden heege yani e Misira e Kanaana fof mette mawni ha taanira men be natti danje ay hunde ko ina nyaame kono Yaquba nani nguura nana Misira neli ton taaniraabe men laawol gadanol laawol didabol ngol Yusufa inniti e yeso bandiraabe mum ko non Firaw o na andiri koreji makko nden Yusufa neli yo bam mum e bandiraabe mum fof gaddoye kambe fof ko be pitaani chapande jeedide joyi yaaguba yeyi misira ko doono sanki kanko e taaniraabe men be be nawta sikem be gubba e genale de ibrahima sodirno kalis danejo e bibbe hemmor don e sikem de timmugol fodore de alla wadanno ibrahima de faandi tawi lenyol men yenyi beydima misira ha lamdo goddo mo andano yusufa laami misira on lamdo funti lenyol men nuskini taniraabe men ha woppini dumen tigguji men yo mayi e on saha musa jibina woni joddo yeso alla o joga lebbi tati e galle bammako ndeno weddama bi firawuna debbo hoccimo nehirimo no biumni ko non o janginira e der gande misirnaabe kala kadi o wonti bawdo hala e golle ndeno dañi duubi chapande nay kibudi o dañi miijo jeewoyde bandiraabe makko besgu israayilo ngu o yi misirnaajo ina lepte hen goto o jingani dum o fi misirnaajo ha mayi o sikkatno ko ma bandiraabe makko be pam Allah woni koy dandirde dumen jungo makko kono be pamani jangoy mum o fotte dido e mabbe ina ndugda o yidi hawritini dumen o wi onon kon bandiraabe holi ko wadi odon leptondira kono leptatnodo gondido mum o duñimo wi holi baddoma gardido e nyaawowo e dow amen mata jidda ko warde mino bardunoda misirnaajo ankini nde wonani din konguli o dogi o hodoy leydi madian o dañi ton bibbe dido worbe duubi chapande nay ciagal mum e der jereede taaro hayre sinai malaika feñenimo e der demgal jeyngol sobujuru hubbat nondu o haawa eden jide ndeno battima gam laptindade o nani daade joomiraado ina wiya ko min woni alla taaniraabe ma alla ibrahima isaaka e yaquba o woni signude o hulindarde joomiraado o wimo portu padema sabu nokku mo gonda o ko leydi cenindi mi yiri gitam nuskene yimbam wonbe misira be mi nani umali mabbe te mi jippi ma gam hakkide be joni non arminel ma misira on musa mo israileen duñi nde bidum holi baddo ma gardido e nyaawowo ko on alla neli wadi gardido wadi dandowo e ballal malaika peñannodo dum e der sobujuro ko on yaltinibe misira ciagal nde wadi don kaawi saaje e mandeji wadi dumen geej bodeejo wadi dumen kadi e der duubi chapannay der jereede di ko on musa kadi woni biido besgu israila alla ma feññinan on e lenyol mon annabi no feññinirimi ni nde dental ngal woni der jereede nde ko on wonduno e malaika kaldarnode e mum hayre sinaayo wonduno e taaliraabe men be hebanno en konguli gurdi di kono taaniraabe men jabaani rewde mo be nduuñmo be miiji e berde mabbe ruttaade misira be mbi haaruna wadan min allaaji jahojo jeese amen sabu min ganda ko hebi o musa jaltindu min leydi misira koyo on saha be tafi sanamuno jogiido mbaadi gayel be mbadani dum sadak kadi be belti e ko be tafiri juude mabbe ko kono alla rumtibe woppi abe ndewa koode asaman hono no windira e deftere annabaabe heni suudu israila mbele on kissani kam mbele on balani kam sadakeji e duubi chapannay der jereede di on ndondima tillisa molok kanyume natal hoodere alla mon refan on pewni din sana munuji ngam sujjante dumen ko dum wadi mami wat ndahe don nawe don ciagal babilon tillisa sedam faagu gondunode e taniraabe men der jereende o fewnirano kono kaldunode e musa o yamirirno dumni no hollirno dumni ciagal de taniraabe kebi on tillisa be nanimo e gardugal yosuwe e leydindibe kepti e leejidi alla ridde yeso mabbe di tillisa o woni do on ha jamanu daawuda on hebi mojjere alla kadi nyaagi wadande dum kodirka kanyum alla yaagubo kono ko Suleymani kisa mahanimo galle kono non burdo tawde o hodata e galleji di juude yimbe mahi koni annabi o wiri dum jomiraado o wi ko asaman woni jappere am leydi ko pawirgal njaabordiyam holi galle mo mbawdon ma handemi koy holi nokku mbawadmi foftade mate wona ko min tagiri dum fo jungo am onon tidbe koye solimaaji to bange berde e to bange noppi be odon chali ha hande ruu cennido no tanirabe mon beni holi fo e annabaabe he mo tanirabe mon leptani be bari habrunobe adan garal pewdo mo jamfidon bardon joni o onon hebbe sariya mo malaikaaji tellini chali doftade dum be
nde yimbe nyaawirde townde be kedi din konguli berde mo men keewi be cengendiri nyiiji fayde e cen kono kanko kebbinaado ruuhu cenido o o hoyni asaman o yi darje Allah kadi o yi yesu ina dari nyaamu mum o wi
yewe bodo yi asaman uuji ina ngudditi bi neddo o ina dari nyaamu Allah
kambe fof be ngulli doole be cukki noppi mabbe be bamdi be jani e makko be jaltani mo saare nde be ngoni e weddade mo kaaji sedeji ndesni ciomci mu men sagata goto biiteedo sool do be ngoni e weddade e cen kaaji do e cen woni e ewanaade ina wi
jomiraado yesu jaburuam
nden o dicci o wuli daandi dow o wi
jomiraado wota fawbe o bakkat
nde o haali din konguli o daani golle simori jeetati kadi sol in wonduno e ko be mbari mako on nyalaama lebti mawdi puddanima dental gongdin be yori salemgal gongdin bi be fof ha heddi nelabe be cari e der diwanuji yude e samari worbe non dubi ngubbi e cien ngoy dum no feewi sol non wonno ko e firtudi dental gongdin be gal o mo yahatno galle yo galle yel o horkita gongdin be worbe e rewbe o soko dumen saranobe be non ene jahatno bang yo bang ina kabra kabaru mojjo Philip yahi saari samari woter yeeni ton kabaru almasih o yimbe be bamdi nangti e ko Philip halanno dumen ko cagal nde kedi kadi nji kawisaji o wadannodi ngati ruuhuji tunwidi en jaltiranno e yimbe heewbe gulali mawdi kadi wofdube e lajjobe heewbe ene cellenteno koni weltare mawndi ardi e den saari saare nde ina watno gorko goto nyengotodo biiteedo Simon omo haawno samari en no feewi te omo wiatno hore makko ko mawdo yimbe be fof gile e mawbe ha e tokosbe ina nangtino e makko te ina biatno
o gorko ko bawde Allah biiteede bawde mawde de
be nangtino e makko ko sabo boyi ko o watti najnyirde be nyingi makko kono nden be jabani Philip kabaru mojo patudo e laamu Allah e inde Yesu Almasihi o rewbe e worbe baptisa Simon e hore mum jabi kanyumne cagal nde o baptisa o takki Philip o najinde o yi mandeji e kawisaji mawdi di wadannodi nelabe wonbe Yerusalem be nani Samari en jabi kongol Allah ngol neli ton Pierre e Yohanna nde ben jetti toranibe mbele ebe keba ruuhu cenido o sabu o suwana taw jippade hay goto e mabbe ko be baptisanobe e indi jomiraade Yesu tan nden Pierre e Yohanna pawi e mabbe juudi be kebe ruuhu cenido o nde simo yi ruuhu o rokkate jabbe be kon nelabe be pawi juudi mumen e mabbe o yeni Pierre e Yohanna kalis o wi
ndokke kammi neden bawde mbele kala mo pawme juude am e dow mum ene heba ruuhu cenido
kono Pierre jabimo wi
yo Allah halke ane kalisma ngati mijida ko dokki Allah ene codere kalis a ala hay gedal gotal hay fodde wotere e de gede sabu bernema labani e yeso Allah dum non Wato hore ma ngoppa miijo ma bongo ngo. Nyago da jomiraado o mbele ina yaafo ma anne berne ma o so ina wona. Sabu mi yi annani hore ma e ko haadi rok te o nyaare ma tongima.
Simon jaabi wi.
Nyakana de kam jomiraado onon e koy mon. Mbele hay hunde kam bi don ko ina waasa ebdemi.
Pierre e Yohanna ndutti Yerusalem tiagal de cetti e de kabri kongol jomiraado ngol e lawol he be kabri kabar mojjo e guri samari kewde malaika jomiraado wi Philip
ummo paya bange worgo lawol gummingol Yerusalem ina fay gasangol lawol jewngol ngol
Philip ummi yahi ndek i cioppinaaji goto moraado batul kandasi mawdo ina arno sujjidi Yerusalem kandasi non ko lamde i cioppi debbo te ko on batul halfina ngalu makko fof nde o fayno e hoddi o woni e jangudi deftere annabi Isaayi do o jiwdi e watir makko do ruu o wi Philip
fakit hepto oya watir
Philip dogi heptemo nani i cioppinaaji o ina janga deftere annabi Isaayi namni dum wi
Bele ada faamo ko jangata ko
o jaabi o wi
holi fof no paami ratmi si tawi hay goto filanani mi
ono de Philip yo ar jolo jodo e sar makko ko di ayeji o janganno e bindi he
o nawira ko non balu baroyte nguni non bortu de jirta e yeso mecco wadum ni ko nono de jiri o hoynama kadi fodde makko montama holi baawdo jaytoyde ko faati iwdi makko ngati wonki makko ittama e aduna
batulo hebbiti wi Philip
halanam holimbo annabi o wi atani ko hore makko wala ko goddo
ko den Philip yetti kongol fuddi firandemo din ayeji habrimo kabaro moddo payto e yeso be jekki lawol mabbe be ngari e ndiyam batulo wi
ndiyam nani holi fof ko hadata mi baptisede
Philip wi
so tawi a gongde ni bernde ma fof dum ina gasa
o jaabi o wi
mi gongde ni ko Yesu Almasihu woni bi Allah o
den batul o yamiri o watir o dara kambe did fof be telli be njuwi e ndiyam he Philip baptisem nde be jeng e ndiyam he ruhu jomiraado o difti Philip batul o natti yidem jokkiri lawol mum weltare Philip non tawaya asot tuggi don o waydi saare yo saare o mahabru kabaru mojjo ha o yotti sesar golle simori jenay nde wonno sol seerana taw e girbaade e warde almubbe jomiraado be yahito horeji yottinobe sadak o namni batakeji natnoji dum e batirde damase mbele so tawi ton rewbe ma worbe rewobe lawol gol ina tonga dumen nawa dumen Yerusalem nden o yahi ha o faandima Damas don e don annori ummi dow asaman huremo o yani e leydi onani dandi ina wiyamo
sol sol holi ko wadi ada leptami
o jaabi o wi
jomiraado holian
dani ne jaabi wi
ko min woni Yesu mo leptata o ummo nata e der sare he ma halano e ko podda wadde
worbe wondunobe e makko be naji ha donki haldi ndari be nani sawto o kono be jiyani hay goto sol ummi dari ina futtini giti kono yiata hay huunde nden o dowa o fayra Damas o wumi hakki balde tati te o nyaamaani o yaraani ndek in wodno e Damas almodo goto biiteda Ananias jomiraado feñanimo wiimo
Ananias
o jaabi o wi
midoni jomiraado
jomiraado wiimo
ummo paya bedde biyeteedo bedde portido o nata galle Judas namnoda biyeteedo sol jeyaado tarse ngati o mana toro o fennina nama gorko biyeteedo Ananias ina nata ina fawa juude mum e makko mbele o mo wumta
Ananias jaabi wi
jomiraado yimbe heewbe kalani kam hala on gorko
be kalani kam poneji di o fawata senebe ma wonbe Yerusalem be kadi o ardi do ko e yamirore ardibe yottinobe sadak be ngam tongude innobe inne mabbe fuf
jemira do wiimo
ya sabu ko on tubimi bele ina jayna indam e yeso lambe e dowlaji e besgu Israel fof kadi mami hollumo min e horam lepte kewde podde fawade e makko sabu indam
nden Ananias yahi nayt e der galle he fawi juudi mum e sol wi
sol bandam jomiraade yesu peñan doma e lawul ma o neli kam ngam wumtin demo kebbene da ruuhu cenede o
don e don huunde wayre no baccini dakiti e giti sol o wumti o ummi o baptisa tagal dum o nyaami o hepti sembe makko o heddodi e almubi damasbe hakke baldi don e don o weni e yeynude e der batirde he ko yeso weni bi allah hedatonobe mabbe fof kawa ngoni e namno dirdi ina bi
mate wana ko o gorko bomanno kala innudo nde inde der Yerusalem mele wana addimgo do ko tongude be e nawande be ardibe yettinobe sadak be
kono bernde makko ina beedi yaha heewde sembe o jaakner yahuda en wonbe damasbe pilli kolliroje ko yeso woni almasihu o tagal balde jondi yahuda en pewji wardemo kono o tini den feere abe battatno hakkillaaji mabbe e dame saare he jamma e nyalawma ngam wardemo kono wadi jamma goto almubbe makko jettemo lommemo e cangalal to dow balal to njurtenimo leydi nden o yettima Yerusalem o yidi jokkandirde almubbe be kono kambe fof be ciusanomo be gongde nana o wonti almudo nden Barnabas jittimo nayimo to nelabe to habri dumen no o yiri jomirado ina halde e makko e lawol he en o haldir ciusal e inde Yesu Damas nden sol woni e waddude e mabbe yahangarta e der Yerusalem en halir ciusal e inde jomirado o omo haldanno te ombe yeddondiratno e yahuda en gallubi ina kala grekbe kono ben don yewatno ko wardem de bandiraabe be nani dum payre mesesare neldemo tarse konon dental gongdin mingal hebiri deejir e der yude galile kanyumen e samari fof ngal woni bamtaadi ngal wuri e dow kulol jomirado kadi ngal woni e beydaade yimbi e ballal ruuhu cenido Pierre ina yilotono e der leydi he fof nyalawma goto o yeyto senibe hotbe liddo beene o tawi ton gorko goto biiteedo ene ina leli hakki duubi jeetati ina woofdi Pierre wiimo
ene Yesu almasihu sellenima ummo ane hore ma fewnu daddudi ma
don e don o ummi lidnaabe e jaajgol soronnaabe fof njiimo tuube e jomirado debbo goto almodo biiteedo Tabita ina wonno yoppe Tabita firti e grek ko Dorcas manam lella o ma heewno golle moji ko wayno walludi miskineede eden balde o yeni rafi cellal o sanki nden o lotama o fawoya to suudu dowto nde wonno yoppe woddani lid almudi bettini Pierre nanaton neli e mum warbi dido gam nyaagari dum yo yotto dumen ko buri yaawde Pierre ummi yahadi e mabbe nden o yottima be ngabanima to suudu dowto dewbe sankraabe be fof battima ina goyo ina kollama cakki e wutteji di Dorcas wadno nde wonduno e mumende Pierre yaltin yimbe be fof dicci woni e toraade cagal dum o yecciti e maydo o wi
Tabita umma
nden tan Tabita firti giti nde o yi Pierre o ummi o jodi Pierre rokki mo jungu ummonemo tagal dum o noddi senibe be kanyumen e dewbe sankoraabe be o holli dumen Tabita ina wurti dum nana e der yoppe fof hewbe gongdini jomirado Pierre heddi yoppe balde jondi e galli sakke goto biiteedo Simon golli Simon ari sap gorko goto biiteedo Corne en wonno sesari ko mawda habber soldateebe wiiteende habber Itali naarinde ko nun dudo o wonno kanko e galle makko fof ebe kulno Alla o mo wallatno miskineebe no feewi kadi o mo nyaagatono Alla nyande fof kikiido goto hedde waktuuji tati o hebi jiidi o yi malaika Alla ha laati ina naata e galle makko kadi ina wiyam
Corne
o futtani mo giti kulol jaggemo o wiimo
ko woni ciernaajo
malaika o wiimo
Alla jabi toralima kanyum e ballal madanta miskineebe ngal o siftorimi dum non nel joni worbe yoppe bele ina ngadda biyeteedo Simon gandiraado Pierre o jippi ko sakke biyeteedo Simon bo galle mum woni daande geejjo
nden malaika kalda noode makko o yehi o noddi sarwoobe makko dido e soldat goto non dodo jeyaade e badibam o habribi ko kewno ko fof ha gasi o nelibi yoppe jango e mum tawi ebe e lawol kadi tawi be battima saare nde Pierre ngambi dow bildi galle mum hedde nange e hoore ngam toraade o heyi o yidi nyamdi do o fewjante ko o nyami do o hebi jiidi o yi asmano in udditi huunde wayndo berta teeri njaandi kabbaande e cobbuli mum nay ina jippo fayde leydi dendangal kullon leydi laadoji kanyumen e cilli weeyo ina gonno e mayit sawto goto wiimo
Pierre umma war hen nyama
kono o wi
muk jomirado me meeda nyamde ko tunwi e ko laabani
daani nde wiitimo dimmol
wata tunwin ko Alla dakini
dum wayde hakkilaabi tati don e don ciagal mum nderta teeri ndi ngabbitina do asman Pierre win e mi jadi holi ko jiidi mum be pirtata tawi e on saha worbe be Corne nelnobe namnima ha jiiti galle Simon ngari ndari e damal he noddi namni so Simon gandiraado Pierre ko don jippi do Pierre mijitono maana jiidi mum do ruhu o wi dum
worbe tato nana jiilama umma jippa jahada e mabbe tawa a sikitaaki ngati ko min nelibe
nden Pierre jippi wi worbe be
mbodoni ko min jiilata don holi haajo gaddo do on do
be jaabi be mbi
ko Corne mawdo soldatebe goto nelimin ko gorko pewdo kuldo Alla mo leñol yahude en fof cetteni moddere malaika cenido yamarimo yo adde galle makko wodo ko kalan damu
ko non Pierre naneribi jippanibe e galle he jango e mum o ummi o yahdi e mabbe huunde e bandiraabe yo penabe doftimo jango e mum be jetti sesare Corne ina tijinobe te noddina bandiraabe mum e sehlaabe mum badibe fof de Pierre naati galle o Corne yahi jabbo yaade dum diccani dum sujjani dum kono Pierre umminimo wi
umma ngati ko me neddo tanno maani
do Pierre haldat e makko do naati e der galle he tawi ton yimbe heewbe ina dinti o wiibe
odon ngandi yahuda dina mum rokkani dum jokkondirde e mo jiidani leñol wala naade e galle mum kono Alla holli kam woto mi jewru hay goto tun wudo wala mo laabani ko dum wadi de neldon mi de mi sikkitaaki ni mi ar dum non mbado yinno andude holi ko gaddirdon mi
Corne jaabi wi
woni joni balde nay mbado torotono do e gallam he kikiida sanga waktuuji tati ha gorko bornido chumci nyilkoji dari yesam wi imi Corne toranga mango jabama Alla teskima ballal mbadanda miskineebe ngal dum non nel joni yoppe noddane da Simon gandirada Pierre o jippi ko galle Simon sakke koddo jimde gecho ko dum wadi nelmi doone don yo a yilo e an non mido yettuma e garal ma he joni non edeni do enen fof e yeso Allah amin kedi ko jomirada o yamirma yo a hal ko fof
nden Pierre yetti kongol wi
joni de mi fami e gonga Allah jinganta hay goto neddo kuldomo badowo ko feewi fof o jabat dum ko lenyol mum way wande fof Allah neldi besngu Israel kongol ngol rokuribe kabaru dejre o Yesu Almasihu ko on woni jomum yimbe fof adon gandi kabaru kupto dindo diwan yode o fof fudorade Galile tiagal baptis gol ngol yaaya yeynan nongol Yesu Nazaret najo o adon gandi no Allah suborimo jipini e makko ruhu cenido e wondude e baawde no o yahari nokku yo nokku o ma wada ko moddi o ma sellina kala wonnobe e kalfaande iblisa sabu Allah wonduno ko e makko minen ko min sedeji ko o wadi lesdi yahuda en e Yerusalem ko fof be pengimo e leggal ha o mayi kono Allah wurtinimo e nyalawma tatabijo o kadi rokkimo fende wana non fewde e yimbe fof ko fewde e sedeji di Allah subino adandi minen nyamdube e makko njardi e makko tiagal gurtugol makko e hakkune maybe be te kanko Yesu o yameri min yomin jeynu fayde e yimbe be min cettano dumen ko kanko woni mo Allah wadi nyaawo wurbe e maybe o annababe be fof cettanima mo e wonde kala gongdindomo ma yafe bakkatuji mom sababu ne inde makko
do Pierre hala no do ruhu ceni do jippi e dendangal hedato no do kongul ngul borni be gong din do arduno be Pierre be naji hena dotti Allah de hono ruhu ceni do charori ha e be gona yahude en be ngati e be nanatno ben yimbi ina kala e dembe goddi ina mawnina Allah den Pierre hebiti wi
mbele won baawdo hadde be hebirbe ruhu cenedo o no menni ndiyam baptisirteedam
o yamiri yobe baptise e do inde Yesu Almasihu tiagal dum be nyaagi o waddo e mabbe balde seeda golli simari sappo e go nelaabe e bandiraabe wonnoobe yude be fof nani be gona yahude en be kebi kongol Allahgol kanyum enne Nden Pierre ngabiti Yerusalem wonan be bornongal be pelidum bi
anati e galleji solimaji kati anyamdi e mumen
ko nden Pierre habribi ko kewno ko gila e fuddoyde ha e gasirdi wi
gonnomi ko e torade saare yoppe ha kemmi jide njimi hunde waynano bertanteri njaadni kabbandi e chobbuli mum nay ena jippo e asaman faade am Nden mi jeewendi no moddi njimi kullon lesdi chongoje laadoji kanyum en e cholli weyo nan mi kadi sawta goto ina wiyami Pierre ummo war hen nyaama kono mbimi muk jomirado hay hunde ko tunwi wala ko laabani medani nadde hundukam sawta do asaman o hebeti wiimi dimmol woto tunwin ko Allah dagni dum waji hakkilabi tati tan fof ngabatina do asaman e on saha warbe tato nelabe am ummade cesare ngari galle momin jippino o ruhu o wi yomi yahadu e mabbe taw mi sikitaaki beedo bandiraabe jeegoma doftimi min nadde galle cornei kankone o habri min holino yiri malaika darino do galle makko ene wiyamo nel yoppe ngam addanede Simon gandirado Pierre ma o halane konguli de jogorda dandirede an e galle ma fof nden mi fuddima halde ruhu cenedo o jippori e mabbe no adino jipporade e menni nden ciftormi goldo kongol gol jomirado o wino yaya baptisan no ko e ndiyam kono onon baptiste don ko e ruhu cenedo dum non tawde Allah rokkibe ko rokkuno en de gongdinno den jomiraado Yesu Almasihu ndeke non holimin saka mbodo eto hadde sago Allah
Nden ɓe nani ɗum ɓe ndi ɓe goni e mawninde Allah te ɓe mbiya.
Ndeke Allah rokki ɓe gona Yahuda en ɓe no mbattori koye mumen bele ina nguura.
Sariɓe sababude leɓte caggal mayde Étienne ɓe njehi ha Fenisi, Sipar e Antioch. Ɓe kabrani kongol ngol hay goto goɗɗo so wona Yahuda en ɓe. Kono ina waɗi e maɓɓe worɓe Siparanaaɓe e Sirennaaɓe yahaɓe Antioch kaldi kadi e Grek en, gandini ɗumen kabaru moƴƴo payetuɗo e jomiraɗo Yeesu o. Aɓe gonduno e bawɗe jomiraɗo o, kadi hewɓe gonɗini te tuubi e jomiraɗo o. Dental gonɗinɓe Yerusalem ngal nani ko kewno Antioch ko neli toon Barnabas. Nden o yettima kadi o yino Allah jippiniri moƴƴere mum e gonɗinɓe ɓe, o welti hen, o wagginiɓe kamɓe fof yoɓe genniyo e ɓerɗe maɓɓe ɓe keddo e jomiraɗo o. Barnabas noon ko gorko moƴƴo kebbinaɗo ruhu ceniɗo e hoolare diɗɗal ngal jokki e jomiraɗo o. Caggal ɗum Barnabas fay tarse ngam yiloyaade Saul. Nden o yitimo o nayimo Antioch. Ɓe gondi ko fotino hitande e dental gonɗinɓe ngal, kadi ɓe jangini diɗɗal jongal. Almuɓe ɓe gadi wiyede masiyankoɓe koye Antioch. E ɗen balɗe annabaɓe gummi Yerusalem fay Antioch. Goote maɓɓe biteɗo Agabus ruhu o longini ɗum ummi wima heege mawge waɗa e aduna he fof ge ari ko e laamu Kolod. Almuɓe ɓe pellitirendinde goto fof ko wawi ngam wallidde bandiraɓe hoɗɓe yudeɓe. Ko noon ɓe mbaɗi ɓe pawi ɗum e juuɗe Barnabas e Saul nawari ɗum hohoɓe ɓe. Golle Simoore sappo e ɗiɗi. Ko hedde on saaha Herode laamɗo fuɗɗi leɓtude hunde e dental gonɗinɓe ngal. O wardi Yaaqubu mawnum Yohanna silaama. Te nden o yi ina weli Yahuda en, o jagi Pierre ni ko e saaha kewu ngurmo ala lawir wonno. Caggal nde o jaggimo o sokimo, o yamiri diɗɗi nayi soldateɓe, diɗɗal fof soldateɓe nayo yo ndenmo. O miijino ko darnoydemo to yeeso yimɓe to so kewu dandore ngu ɓenni. Ko ɗum waɗi Pierre rena e nder kaso he. Kono dental gonɗinɓe ngal ina torantono ɗum Allah to raali ñiiɓɗi. Herode fellitno ko darnoydemo to yeeso yimɓe to e on jemma o ɗaani e hakkunde soldateɓe ɗiɗo, tawi omo tongira callali ɗiɗi te alkateɓe ina ndari e damal kaso he ina ndena. Ɗon e ɗon malayika jomiraɗo feeñi kaso o yayni. Malayika o memimo e wuttollo findanimo wi,
yawno ummo.
Nden tan callale ɗe ceerti e juuɗe makko caami. Malayika o wiimo,
wattu paftol ma kaɓɓa paɗe ma.
O waɗiri noon. Malayika o wiimo,
ɓorno jallaɓe ma ndewa yam.
Kanko Pierre o yalti e kaso he o rewi e makko. Kono o andana ko malayika o waɗata ko gongre gonga. O sikkatno ko jiiɗi. Ɓe ɓenni alkaati gadan o kañum e ɗimmo. Ɓe jetti damal jemdi kuccitngal nder saari ngal. Ngal damal udditi hoore mum e yeeso maɓɓe. Ɓe njalti ɓe ndewi e mbeddo goto. Ɗon e ɗon malayika o wirnimo, hakkille makko arti. O wi,
joni dey mi andi tigirigi ko jomiraɗo o neli malayika mum. Hakkitimi e juuɗe Herode e kala ko Yahuda en ɗamanino mami waɗe.
Caggal nde o durni miijo o fayi galle Mariama yummum Yohanna gandiraɗo Marka ɗo yimɓe hewɓe ndenti ina toro. Nde o hangi baafal ngal carwowo debbo biteɗo Rode fayi e damal he ngam namnade holi kongowo. O heptini daande Pierre, o welti ha o yejjiti uddidde. O dogi o rutti nder habroyde ko Pierre dari boowal. Ɓe mbiyimo,
mat ko a kangaɗ.
Kono o nangti hen o wi ko Pierre tigi. Ɓe mbi,
ɗum foti wonde ko malayika makko.
E nder ɗum Pierre jukki e hongudi. Ɓe gudditi baafal ngal ɓe njiimo ɓe naji. O mandiniɓi yoɓe deƴƴu. O habriɓe no jomiraɗo yaltanirimo kaso. O wi,
kabre ɗum Yaaqubu kañum e bandiraɓe waɗɓe ɓe.
Caggal ɗum o yalti o fayi nokku goɗɗo. Weeti subaka dillere mawde waɗi e hakkunde soldateɓe ɓe. Ɓe goni e namnodirdi holi to Pierre naati. Herod Nelio yiloyi kon oronka yede o nyaawi alkatebe be o yamir yobe bari tagal dum o ummi yude o fay sesari o heddi ton kanko Herod o mo sekanno tirnaabe e sidonnaabe no feewi ben bamdi njeyto makko kibe hakkil Pilastus batulo makko nyaagi hawritede sableyd momen jiggotono ko e leydi makko he nyarbe puti jododade de Herod borni chomchi mum laamu jodi e jappere mum woni e haaldude e yimbebe yimbebe ngulli bi
dum wona sawta ne ko sawta Allah
do ne don malaika jomirada fiima sabo teddinani Allah gildi ngefimo o seri e wonki dum e wayde non kongol jomirada gol woni e saraade e bamtaade den Barnabas e sol njofni sarwis mumen ndutti Yerusalem nawari Yohanna gandirada Marka golli simari sappo e tati dental gongdinbi Antioch dengal ina wadno annababe e janginobe Barnabas Simeon biteedo baleji o Lucius Mosiren Manayen nehedanod e Herod horeji diwan o kanyumen e sol do be ndewata jomirado o e do bi korato do ruuhu cenido o wi
mbadane kam Barnabas e sol bangi ngam golle de noddirmi be de
tagal nde be koori be tori be pawi juudi mabbe e do Barnabas e sol be ngopi dumen jehi hono non ruuhu cenido o nelibi be njortoyi selusi be njeli don e lana fayde sipar nden be njettima salamin be ngoni e habrudi kongol Allah e der batirbe Yahuda en e be gonduno e Yohanna en wallabe tagal ne be tacci duni de fof ha Paphos be tawiton nyengotodo goto annabe Yahuda peno biiteedo bar Yesu o wonduno ko e Sagayus Paulus gorner pertudo gorner o noddi Barnabas e Saul sabu o yinno nandi kongol Allah gol no feewi kon Elimas nyengotodo ko dum inde makko firti ko celinodo bi kadi yilatono ko hadde gornero gongdinde Allah e der dum sol biteedo kadi Paul kebinaado ruuhu cenido futtine mo giti wi
Iblisa an kewdo kala banta yagale funti gaño kala ko feewio mata cerata yetaade onje labi jomiraado purtiddi joni non hedo ma kugal jomiraado yanema ka gumo ya wonta yi hakke dumuna
do ne don gite makko mbadi cuddi o woni e jamma o woni e wombulade o mo yilo do wowo den gornero yi ko kewi ko gongdini tawi lawol jomirado gol naati dum no feewi Paul e yahdibe mom joli Paphos e lana pay perg diwan Pamphili ko don Yohanna serti e mabbi rutti Yerusalem pe ngummi perk be ndewi Antioch diwan Pisidi nyande nyalama foftere be naati e der batirde he be jodi tagal jangde sari o e jangde deftere annababe de ardi be batirde be neli yo be mbi
bandirabe so tawi odon jogani jonde de waju kale
Paul ummi ne jongum mum wi
Israila en e onon hulbe Allah kedode kam Allah gol leñol Allah Israila subi mataniraabe men o mawnini ngol leñol ne ngol yilloyi leydi misira kade o yaltini ngol ton bawde makko o munyenibe hedde dubi chapande nay e der jerende tagalnde o bomi leji jeedidi e der leydi kanana o rekkibe leydi men yobe don dum wori non ha woni hedde dubi temede nay e chapande joyi tagal dum o rokkibe nyaawobe ha jamanu annabi Samuel de dum benni be nyaagi lamdo Allah rokkibe Saul bi kis giudo e suudu Benjamin on laamibe dubi chapande nay den Allah itti Saul wadi Daoud lamdo setani dum do mi yiti Daoud bi yese ko gorko kawrando bernde am ma o timminoy sagam fof koy iwdi on gorko Allah itti Yesu wadi dum dando o Israila hono no fodirno dum ni hade garal makko kanko Yesu Yaya yeynino lañol Israila fof baptisgol waccare kadi nde Yaya jofnata dogdu mum de wino min mi wona ko cikkoton ko kono momi handani hay habbitde pille pade mum nana ara tiagalam bandirabe onon besku Ibrahima e onon hulbe Allah ko enen nelda o kabaru dandore ngati Yerusalem nabe e artibe mumen e dow ko keptinani mo te paamani konguli annabaabe jangtetedi kala nyalama foftere di ko timmini din konguli de paymo kugal de kadi hay sinno be danyano dalilu omo foti warede be nyaagima pilat yo war fere o ware den be badi ko bindidi mbino faade makko ko fof be tellinimo e legal do fengano do be badimo e yanande kono Allah wurtinimo yakunde maybe e der balde kewde o feñani wontunobe makko gila Galilee ha Yerusalem se tantobe joni Israila en ko faati e makko be minenne min gaddani on o kabaru mojo ko Allah fotanno taniraabe men ko o timminani en dum enen iwdi mabbe nde o wurtini Yesu nde kono nino windira kadi e jimol jabura dimmol he kaabiyam mi dañima hande kadi ko wurtine mo yakune maybe tawi wurtata ko e nyoldam ko koni o wino mamiro ko on gede cieniide gongi yanteje de podan nomi Dawuda de ko dum wadi o wi'e nokku goddo a accata cienido ma ye nyoldam Dawuda non tiagal nde wadi sago Allah e yonta mum mai ubida e taniraabe mum nyoli kono mo Allah wurtini o yani nyoldam ko dum wadi bandiraabe gande ko kanko min kabrita yafu ya bakatuji mon ko kanko gongdindo fo nangirte pewdo e kala ko sari e Musa wawno nangirdum pewdo dum non denode hado ko wiya e der defte annababe ko heptade on onon hewbe kutiebe jebe naje kalko de ngati bodon timmina e saamon golle de on jabataano muk so goddo halani non
Nden Paul e Barnabas njalti batirde nde be nyaaga yobe ngartu e nyaalama foftere garowo mbel e be njokko kadi e tobbere nde be jewtatnonde Tiagal batungu Yahuda en heewbe kanyum en e tuube e diine Yahuda en non dubi be ndewi e Paul e Barnabas be en ngoni e yewtidde e mabbe ina mbaajoobe yobe kedde e mojjere Allah he nyaalama foftere dewdo heno ina wayno yimbe saare be fof ndendi ngam hedaade kongol joomiraado ngol kono nden Yahuda en be ji ngal diddal be kewi kiram be ngoin e yeddude ko Paul halno ko e be jenna dum nden Paul e Barnabas mbibi halati
ko onon poti adade habrede kongol Allah ngol kono tawde on duñingol kadi on kandinani koye mon e gurnam ha badadam dum non hankadi min jahada ko tabe gona Yahuda en be ngati ko joomiraado o yamiri en ko nani joƴƴindirmaami hakkunde reji ɗi ko mbele ya wonandi foyre kadi nawa dandore haato leydi haaj
nden ɓe gona Yahuda en be nani ɗin konnguli ɓe belti hen ɓe goni e mawninde konngol joomiraado ngol ɓe Allah fodani gurdam ha abada ɓe fof gongɗin konngol joomiraado ngol woni e saraade e on diwan fof kono Yahuda en be dillini rewɓe rimɓe tuuɓe e diine Yahuda en be kañum en e mawɓe saare ɓe ɓe gummini leɓti fayde e Paul e Barnabas kadi ɓe diddiɗi e diwan mabɓe ɓenni piɗɗi e mabɓe pundi koyɗe mumen payi Iconium almuɓe ɓe noon kañum en beltino feewi kebbina ruhu ceniɗo o golle simoore sappo e nayi ɗon e Iconium Paul e Barnabas naati kadi e nder batirɗe Yahuda en goni e haalde ha jamanu kewɗo gongɗini e nder Yahuda en e Grek en kono Yahuda en saliɓe gongɗinde ɓe dilliniɓe gona Yahuda en ɓe bonni ɓerɗe mumen ha gummani bandiraɓe ɓe hono noon Paul e Barnabas mbaɗi toon saaha jonɗo ina tugni e jomirado ina kalda chusal jomirado ni ina setit kongol mojere mum ina rokobe bawde waddi mandeje e kawisaji yimbe sare be pecci
be ngonani yahuden
be ne labi be yahude en be ngona yahude en be fof e ardibe mumen genni leptude be e wardude be kaaji kono den be nani dum be dogane diwana likayun der cehi listar e derbi e saraji mum be ngon e habrudi ton kabaru mojjo gorko goto mo koyde mum mai jibedinaada e mbofu ina joodino listar o medani daraade o won e hedaade pol no futtine mo giti yi ko mo jogi holaari sellineede o wiimo daandi dow
ummo daro e koyde ma
gorko giddi dari woni e yahdi nden yimbe be ji ko pol wadi ko be gulli elika yona ankori be bi
allahji jetti mbadi yimbe kadi jippima feede men
be nginniri barnabas seyus be nginniri pol hermes sab ko pol jegino kongol gol galle do seyus rewate ina wonno to natirde sarito cerno addi gay nyantiraadi tindi e dami o yino ko wadde sadak kanko e yimbe kono de barnabas e paul nani dum cieki cimci mumen kadi ndogani hakkunde diddal gal ina gollo ina mbiye
onon kam ko baraton do ko ko woni minen ko min yimbe tan no monni addi min do ko kabaru mojo ngam wiide on yon goppude bolle puyde tubone alla gurdo takdo leydi asaman geej e kala ko woni der mumen o e yontaji jawtudi woppi leddi di fo yo ndew labidi njidi ndenne dey o seraani e hollirde sifa makko golle makko moje o mon rokko on toboji asaman o mon nyamminon kala de keydi don o mon hebbina berde mon weltare
no be kaliri ni fof be debani haddi diddal gal wadande be sadak o tagal dum yahude en gummi antiok e ikanium kibi hakkilaji yimbe be kambe fof be beddi pol kaaji be ndasi dum ha tagal wuro sabo mi jaade ko maayde kono den almudi be ngari chatimo o ummi o naati e der saare he jango e mum o yahde barnabas derbe tagal nde be kabri kabaro mojjo e der den saare kadi be dañi don almudbe yonbe be dutti listar ikanium wondude antiok be ngoni e sellinde berde gongdinbe den cehi e be mbaajo dumen yo nyibe holaari e be bi dumen ala e saga ndewen e lepti kewdi hade men naadi e laamu alla dental gongdinbe hen fof be mbaden dum hohobe nde be tori be koori be desndibi jomiraado mo be gongdino tagal dum be tacci pisidi be jetti pamfili be kabri kongol allangol perge nde be jortoyi atelier be joli don elana faide antiok do be desnda no mojjere alla ngam wadde golle de be timmini de nden be jettima be noddi dental gongdin be gal be kabri gal ko alla rewini e mabbe ko fof wondudi eno uddi tiranibi ngona yahuda enbe damal holari be gondi doone almubi be ha juuti seeda golle simori sappo e joyi wodi worbe ummibe yude ngoni e janginde bandiraabe be ina mbiye
so tawi on borni nako no Musa yamiri dum ni on dande taake
Paul e Barnabas ndende mabbe jeddi e yewtere welnde e den tobbere ko dum wadi anniya Paul e Barnabas kanyumen e huunde e Antioch naabi yo ngabbit Yerusalem jeewiti doyi den tobbere e nalaabe be e hohobe be ko dum wadi dental gongdinbe gal heblibi e gal dangal be pecciti Fenisi e Samari abe kabra tubgol be gona yahude enbe on kabaru weltini bandiraabe be fof no feewi den be jottima Yerusalem dental gongdinbe gal nelaabe be e hohobe be jabbibi be kabribi ko Allah rewini e mabbe ko fof kon hunde e gongdin be jiyabe e gomu farisa en gummi bi
ala e sago be bornine be jamire rewde sariya Musa o
nelabe be e hohobe be dinti ngam yurnaade kan hal tiagal yewter juundi Pierre ummi wiibe
bandirabe odon gandi Allah subimi ko e der mon gilako boy ngam habrude be ngona yahude en be kabaru majo mbele abanana kadi be gongdina Allah gandudo berde yimbe o holleri jabibe de rokkibe ruhu cenedo honono menni ala fof ko seendi en e mabbe tawde o labbaniri berde mabbe ko holare mabbe joni non holi ko wadi odon yewtindo Allah on potani fawde almudbe be dongal ngal en baawa rondade enen etaniraabe men fof ala enen to bangemen men gongdin den dandira den ko modjere jomiraado Yesu hono no mabbe ni
jaman o fof wi cel won e hedaade Barnabas e Paul ina kabra mandiji e kayusaji di Allah rewnuno e mumen e hakkunde be gona yahuda en be nden be gayni haldi Yaquba hebbiti wi
bandiraabe kedo de kam Simeon habrino jomiraado o yillori gadanul be gona yahuda en be ngam ittude e mumen lenyol godan gol dum halaji annababe di ina kawri e dum hononi no windira cagal dum mami artu mi mata kodir ka Dawudo njanno kaka mami rendin keletinide kadi mi umminaka mbeli yimbe heddebe be ina jilo jomirado dendangal leddi gandiraaji inde amdi ko non jomirado timmino den gede gandade gila adan o wi min non to bange am woni meje am ko en potani be dande be gona yahude en tuube e Allah be cadeeli podden kay ko windudebe yobe konjo nyamri tunwundi sabu ko chakanaadi sana munuji fijirde jawdi mbardandi deddere e jidiam ngati gila e jamanuji boydi sare Musa o ina yeneteno e kala sahare sabu ina jangateno nyalawmo foftere fof e der batirde he
ko dum wadi nelabe be e hohobe be kanyumen e dental gongdin be gal fof pelliti subade worbe e der mumen ngam nelde dumen Antioch njahade e Paul e Barnabas be cubi matidinaabe e bandiraabe he hono Judas biiteedo Barsabas kanyum e Silas be tutti dumen o do bataake
minen bandiraabe mon nelabe e hohobe amin chalmeno onon bandiraabe be gona yahudu en wonbe Antioch Siri e Silisi minnani won yimbe amen be min dokkaani hayyami roore wotere jibirbe hakkillaaji mon haalaaji mumen dillini berde mon ko dum wadi min bamdi min tawi en feewi suubaade worbe ngam nelde dumen e mon maabe gardu e horsinaabe amen hono Barnabas e Paul welsindibe ngurndam mumen sababunde inde joomi men Yesu Almasi ko dum wadi min baddi e mabbe Judas e Silas jogorbe haalande on hunduko e nofru ko min bindata do ko feewi ruuhu cenedo feewi min wasde fawde e mon hay dongal gotal gorgal so wona dum do ko wawa ruudede honjaade tebbuli chakkanaadi sana munuji yidiam jawdi mbardaadi deddere e fijirde so on denima den gede ma on bat ko moji gonen e jam
hono non be daccita be jortoyi Antioch be njojjini dental gongdin be gal be totti gal bataake o nden o jangama gongdin be melti e on waji Judas e Silas de wonno ko annabaabe kanyum en e koy mumen nden di yewtere juundi e bandiraabe mbaaji dumen cellini berde mumen caggal nde be gondi e mabbe saha bandiraabe be taccitibe e dow jam be dutti to nelnoobe be to kono Silas filliti heddaadi don Paul e Barnabas keddi Antioch ina jangina kadi ina kabra kongol jomiraado gol kanyum enne e wadbe heewbe. nden wadi balde seeda Paul wi Barnabas
en duttota e caayde kabruden kongol jomiraado de fof jillo eden bandiraabe be gam jewde holitobe tolni
Barnabas in yinno be jahade e Yohanna biiteedo Mark kono Paul miji buri feewde ko be mas nawardi on goppunodo bi Pamphili natti golla daade e mabbe be ndendi doko wolgo haabi ciirti Barnabas jitti Mark juli elana faydi sipara Paul ne subi Silas nawari dum ciagal de bandiraabe be ndesndin dum moyere jomiraado de o fecciti siri kanyum e silisi o murokki yaha denti gongdin be de sembe golle simori sappo e jeegom o ari derbe ciagal dum o yotti listara almodo goto biitede Timote en wonno don yumo makko ko yahudu gongdin do wonno kono baba makko ko grek bandiraabe listara e Iconium ina cettantonomo moƴƴere pooliɗi nawordemo kono nde wonno yahuda en hoɗɓe e ɗin diwanuji ɓe fof ina gandi baba makko ko grek o ƴettimo o ɓornemo ɓe goni e wadde saare yo saari eɓe kabra gongɗinɓe ɓe enne yaaji nelaaɓe e hohoɓe wonɓe yerusalem ɓe kadi eɓe ñaago ɓen yo ndewɗi hono noon dente gongɗinɓe ɗe goni e ɓeydade heewde sembe to bange hoolaari ina jeña ñande kala nde ruhu ceniiɗo o haɗi ɓe habrude konngol Allah ngol e nder asi ɓe tacci diwan Farisi e diwan Galasi nden ɓe paandima misi ɓe iti yahdi Betini kono ruhu Yeesu o rokkaaniɓe ɗum e nder ɗum ɓe mirti misi ɓe jortoyi Troas nden yahi ha jamma Paul heɓi jiiɗi yi Macedoannaaje goto ina dari ina ñaago ɗum ina wiya
taccu ngara Macedoane faabaade min
nden o dañi ɗen jiiɗi ɗon e ɗon min pewnitani yahdi Macedoane saba min jananaama Allah yamri min nawdi toon kabaru moƴƴo hono noon min joli elana Turwas min ndaangani Samotaras jango e mum min pay Nayopolis min ngummi ɗon min pay Philip saare ɓurde faayo dindi e on bangi Macedoane jeyaande e gindi Rome en min mbaɗi ɗon balɗe ñande ñalaama foftere min jelti saare nde fayde sara maayo ɗo min cikkatno ma min tawtorordi min tawi ɗon rewɓe ina ndenti min jooɗi mina goni e yewtidde e mumen debbo gooto dewoowo Allah biiteeɗo Lidi ina wonno ɗon ko julanki bagiiji folmat jeyaaɗo saari Tiyatir o woni e heɗaade min kadi joomiraaɗo udditi ɓernde makko mbel omo haɓɓo e ko Paul haalatnooko nden o baptisaama kanko e galle makko o ñaagi min o wi'i
so tawi oɗon jaggirimi nangtiiɗo joomiraaɗo tigi rigi ngare jippoɗe gallam
o wawini min yomin jaɓ waɗi ñalawma gooto tawi emin njaha to torordi to suku gorko gooto futti e amen omo wonduno e ruhu dokkunoɗomo baawɗe andude ko jogori arde ko noon o dañiniratno halifaaɓe makko kaalis keewɗo o woni e rewde e amen minen e Paul omo wullo omo wiye
ɓe yimɓe ko sarwooɓe Allah ɓurɗo towde o ɓe goni ko e habrude on no dandirte ɗon
hakke balɗe keewɗe omo waɗa noon haa Paul siki yecciti wi'i ruhu o
e innde Yeesu Almasihu mi yamirima yo yaltu e makko
o yalti ɗon e ɗon nden halifaaɓe ɓe gandi gonta dañirde korɗo o kaalis ɓe jaggi Paul e Silas ɓe ndaasi ɗumen haa e hakkunde dingiral he e Yeesu ardiiɓe ɓe ɓe nawiɓi to ñaawoɓe to ɓe mbi
ɓe yimɓe aɓeni gadde jibre e saare men he koɓe yahuda en eɓe cara e men aadaji ɗi kaɗede ɗen jabbe e wadde enen Roma en
diɗɗal ngal ni yani e maɓɓe ñaawoɓe ɓe ɓorti comci maɓɓe jamiri yo ɓe piyi looci nden ɓe piyama looci keewɗi be bedda e kaso kadi deeno o wiya yo renbe no moddi oni gili hebi den yamirori nanibe e der suudu burdu lobbinaadi bitti koyde mabbe e hakkunde goddi mangiji hedde hakkunde jemma Paul e Silas ngoni e toraade ina jema ngam yettude Allah sokaabe wobbe be ina kedotonobe don e don leydi dilli dillere mawani ha ngorondi kasondi yirbi tan damide fof ngudditi gejjele soknon be fof dajjiti denow o fini den o yi dame kasode ina ngudditi o fodi silama mak o wi o mo warto gait o sikkano ko soknonbe be ndogi kono Paul wulli dani do wi
woto war horema minen fo amini do
denow o wi yo yayne den yayinama o dogani suudu Paul e Silas kadi o diccani dumen tawi o mo senni kulol ciagal dum o yaltinibe o wiibe
sernabe holi fafno ponmi wadde ngam dandede
be jaabimo be bi
gongdin jomiraado yesu dandeda ane gallema
be kabrimo kongol jomiraado gol kanko e kala gonnode e galle makko denowo o nawibe e on waktu jemma lawji ubi ma don e don o baptisa kanko e besngu makko fof o ngabbini Paul e Silas galle makko o rokki dumen ko nyaami kanko e galle makko fof be cumbi sabu be gongdani Allah den weti nyaawobe be neli dadibi yo mbi denowo yo accitbe denowo halanoy dum Paul wi
nyaawobe neli yon accite den non njalte njahon e dow jam
kono Paul wiibe
be jamiri min fiyete Yesu yimbe tawa min nyaawaka be beddima min akaso minen gendi yankobe rombe joni non mata me jini ko yaltindi min e cuudor ala wona non kay yobe ngar daccidi min kambe ko e mabbe
dadibe be nawani nyaawobe be kan hala den ben nani Paul e Silas ko gendi yankobe rom be kuli ko dum wadi be jahi yafno yaade be cagal dum be jaltanibe e kaso he kadi be nyaagibe yobe jaltu saare de den Paul e Silas jalti e kaso he be pay galilidi cagal de be ji bandiraabe be cembini berde mumen be jahi golle simare sappo e jeedidi be ndey Amphipolis e Apolloni be jetti Thessalonik don en wadno batirde yahude en Paul wadi jikku mum nayt e der batirde he don e der nyaldi foftere tet o won e yewtide yimbe be tug naade e bindidi o famnibe o hollibe ala e sag almasi o lepte kadi wurtine e hakkunde maybe o wiibe
on Yesu mo kabretmi on ko kanyum woni almasi o
huunde mabbe yananama ko gongo kadi jokkime e Paul e Silas kono non kadi jamanu grek en non dubi kewdo wadi kanyum enne rebe fayodinbe heewbe kono yahuden be kewi kiram njeede huunde e kuwi beddaaji de dendini yimbe be ngadi jibure e der saare he be njen e galle yoson e be jilo Paul e Silas ngam nawde dumen to yeso yimbe to den be donki yitude be be ndasi yason e huunde e bandiraabe be haa to ardiibe saare to e be ngol e be mbiya
ben warbe addube dilli aduna he fof ngari do yason jipni dumen kambe fof be badata koko nundi jamiroje César ngati be mbi ke en wod lamde goddo manam yesu
in konguli njirgiti mbibe e ardiibe saare be ma yason e heddibe be njobibe kalis de daccita den yahi ha der jamma bandiraabe be neldi Paul e Silas bere de be jetti be payto batirde yahude en to ko ben buri yahude en wonbe Thessalonik be needi be jabbori kongol gol himmi e be kinyo bindidi nyande kala ngam yewde so tawi ko Paul wiino ko ko gongo ko dum wadi yahude en heewbe gongdini kanyum en e rewbe grek rimbi heewbe e worbi yonbe kono den yahude en wonbe Thessalonik be nani Paul nan habra kadi kongol Allah gol bere be payton be ngoni e jibde e dillindi diddalgal don e don bandiraabe be ndusi Paul ha geet Silas e Timote non kiddi don yahdnoobe Paul be nawi dum ha Aten cagal dum be garti e be gaddori yamirori Paul faydi Silas e Timote wandi o tawmo ton ko buri yaawde e yaaccade do Paul fadatabe Aten do berne mum dilli no feewi nde yi no saare nde heewiti sanamanuuji ni ko dum wadi e der batirde he ko mi yewti datno e yahude en be kanyum en e tuube e diine yahude en be to dingiral to ko yewtide nyande fof e kala gard huunde e miji yankobe witeende epi kora en e estowa en kuccindir e mak be en biya
woli ko kuccintojo miijoji halata
wadde be en biya
o way kono baajo todo allahji kodi ni
te birno non ko sabo Paul hala no ko ko fayete e yesu wandude e ummital nden be nawimba haato jende ario pasto be biim
bele amin baawi andude woli ngol lawol kesol ngol karata
ngati a nani e noppi amen gede kawni amin jinno non andude ko dum firti
atennabe hoddo hoddunobe mum be fof non nyallahno tan ko hebaade e yewtidde e kabruuji kesi nden Paul darim e yeso dental ario passé wi
atennabe mi yi ko on jom dine no feewi e fannuji kala gatinde chori mi sare monde min dari chujirde mon fof mi yini sakorde ini winda dum do faade e alla mo andaka nden non ko ndewaton ko on ganda ko ko dum gonmi e habrude on alla baddo leydi e kala ko woni der mum jeydo leydi e asamano hodani e der chuudi i juude yimbe mahi fauti en kadi o soklaani yimbe mbadana mo ay huunde ngati ko kanko rokkata yimbe fof ngurdam fofaango e huunde kala ko e neddo goto Allah yaltini dowlaaji di fof honni dumene aduna e fono fotiri tajani dumen jamanuuji e keri o wadiri dum ko mbele adi njiloomo e dow damaawu yitirde mo membogol ndenne dey o waddani hay goto e men ngati ko kanko kebruden ngurdam mbawirden dillude kadi ngonirden ko dum do tigi huunde e yimobe mon bi enen ne kay giwden koy makko ko dum wadi tawde giwden koy alla en potani miijade alla ina nandi e natal kange kalis walla hayre cehirangal karallagal e sebre neddo alla natti hisade sahaji humam binnagu di hankadi o yamiri kala neddo e kala do wayi wonde yo waccho hore mum ngati o sardi nyalgu nguo jogori nyaawde aduna o e dow pewal o nyaawira dum gorko mo subi o holli yimbe fof dum ko gonga de o wurtini on e hakkune maybe de
nden be nani Paul in hala ko fayte umital maybe be ngoni e toyndemo be ya mbiyam
mamin kede e nden tobbere nyande wonde
ko non Paul seertir e mabbe nden de hen hunde jokkondiri e makko gongdini ene jiya e ben Denis jiyaade e jonde ario paso kanyum e debbo biteedo Damaris e wadde kede golle simari sappo e jetete cagal dum Paul ummi Aten fay Korent o fotti don e yahudu goto biteedo Akilas jibinaado e der diwan Pont boyani ko on ummi Itali kanyum e jom suudu mum biteedo Priscilla sabo Claude yamerini yo yahudu en fof njaltu Rom Paul yahi yoyde o woni galle mabbe o mbo gollodo e mabbe sabo ko peo nowo tilisaji no mabbini nyalama foftere fof Paul waranno ko e yewtude e der batirde he ina eto hebde hakkillaaji yahude enbe e grek enbe fof nden Silas e Timote ngummima Macedoan jettima Korent Paul watti hakkille mum fof e waajade ina setno yahude enbe almasihi o ko Yesu kono nde tawno yahude en ina celinom kadi ina jennannom o fidde mumen chumchi makko o wi dumen
ma bur mon fitu on boro juudam boro koydam ciagal hande mami huccu tabe gona yahude en be
ko dum woni o ummi don o fayto gorko goto dewowo Allah biiteedo Titius Justus mo galle mum takki batirde de Crispus gardido batirde o kanyum e galle mum fof gongdini jomirado heewbe e korentanaabe hedotonobe Paul bene gongdini Baptisa wadi jama goto jomirado o wi Paul e jiide
woto hul woto dejju hal sabu min gondumi ko ema te hay goto fawata ema jungo ngam wadde mo ko musma sabu nde sare ina wari yimbe heewbe be jeewi
Paul wadde mabbe don hitande e feccere ina janginabe kongol Allahgol nden Galion woni gorner akai yahude enbe bamdi jani e Paul nawi dum nyaawirde ngoni e wiide
o do woni ko e wutude yimbe be yo ndewir Allah no jidira he sariya o ni
Paul yahi hawi ina ngapta hunuko hawri e Galion wi yahude enbe
onon yahuda en sinno tawino ko toñangi walla golle bonde mami muño mi hedo on kono tawde woni ko jewte patude e kelme e inde kanyum en e sariya mon dum ko haaju mon min mi jabata nyaawde gede baade non
o yaltini be nyaawirde de nden kambe fof be jeggi sosten gardido batirde o be ngun e fiidi dum e damal nyaawirde he kono Galion ewani bini Paul heddi don balde jondi ciagal dum serti e bandirabe be joli elana faydi siri kanyum e Pirsila e Akalis hare makko joldi tay o fembima senkeri ngati o huninoma e yeso Allah be jetti Efes Paul woppi don Pirsila e Akilas kanyum naati e der batirde he woni e yewtide e yahude enbe be nyaagimo yo won don ha juuto kon o jabaani nde o sertate mabbe nde o wi
mami artu e mon so Allah jabi
o jeli elan salang Efes o jofoy sesar o ngabbiti Yerusalem ngam salminde dental gongdin bengal ciagal dum o yortayi Antioch ciagal nde o wadi ton saha o yawti o sori diwana Galasi e mo firisi o mo sellini yaha bernde kala almodo yahudu goto biiteda Apollos Jibinar Alexandri ari Efes ko gorko belda hala gandudo bindi dino feewi jangudo lawol jomirado ngol o woni e waajiraade himmi kade o ma jangena ko selli ko fayti e Yesu kono anda so wana baptisgol yaayangol o woni e haaldude ciusal e der batirde he nden Pirsila e Akilas kedimo be nawimo be pirnimo lawol Allahgol no buri sellerdi nden Apollos yidi taccude fayda akayi bandiraɓe be malliti dum hen mbindi almubi be yo jabba dum no mo nden o yottima ton o nafi gongdo nirnobe moddere Allah be no feewi ngati o libi yahude en be njum laamgu e hakkundi yimbe o hollir bindi di ko Yesu woni almasiho golli simori sappo e jenai nde Apollos wonno korento nde Paul rewi lawol kaajingol fay Efes o tawi don almubi o namni dumen o wi
bele on kebino ruhu cennido o nde gongdin don de
be njaabi be mbi
ala min meeda hay andude ruhu cenedo ina wodi
o namni be o wi
nden non holi baptisgol kepdon
be njaabi be mbi
ko baptisgol yaya min kebi
Paul wi be
yaya baptisanno ko baptisgol waajtare ene weeyo yimbe be gongdin jogordarde ciagal mumo manam Yesu
nden be kedima kan hala be gongdini be baptisa ay indi jomirade Yesu nden Paul fawi e mabbe juudi mum ruhu cenido jippi e mabbe be gon e halde dem be goddi abi longina kambe fof ko hedde sappo e dido be potno wonde Paul naati e der batirde he woni e haldurde e mabbe ciusal hakkile bitati o mo yewtide e mabbe o mo famnabe ko fayita e laamu Allahngu kon woni hen tiidina koy cali gongdindi ngoni e bonnidi lawol ngol e yeso jamano ko dum wadi o woppibe o nayi almubi be bangi o mo yewtide e mumen nyande fof e der jangirde Tyrannos ko wori non ha timmi duubi didi ha honnobe asi e fof gele e yahude en ha e grek en nani kongol jomiraado gol alla ina rewna no kayusaji mawde e juudi pol ha sarbitaji e kaddorde memnodi bandu makko ina nawateno pawe e nyawbe nyabbuli mumen cella ruuhuji bondi njalta e mumen wodi wilebe yahude en wadannobe yaha ngarta fuddibi innudi indi jomiraado yesu e do molaabi ruuhuji bondi ina mbiya
ko inde yesu mo pol yeynanno njalta
bibbe worbe njeede de iwbe e duhol gardiide yottinobe sadak yahude en biiteedo sewa ngoni e waddi non ruuhu goto jaabibe wi
modandi yesu modandi kati holi pol kono oyana
neddo mo ruuhu bondo wonno e der mum o yeni e mabbe fooli bi kambe fof silkitibe haabe ndogi be njaltiri galle o balli mehi e gañande den efes naabe be fof nani dum gile e yahude en ha e grek en kulol jaggi dum en indi jomiraado yesu mawnina e heewbe gongdinbe be ngari dirlitaade e weednudi gede bondi de mbadatno nyangutonobe yondi dendini defti mumen duppi dum en e hakkundi yimbe fof cioggu majji hiisa tawa ma won chapandi joyi ujineri mbuudo kalis daneejo hono non kongol jomiraado gol beydi saraade e heewde sembe cagal den gol wali Paul felliti feccidde Macedoine e Akayi faade Yerusalem o wiyatno ko so tawi o yahi ton ala e sago o yotto Rome woni le Macedoine wala dibi makko dido hono Timote e Erasta kanko e hoore makko o heddi asi dumun e on saha dillere mawnde wadi sababu ndi lawol gol bayla danere goto biiteede Demetrius ina yettatno kalis tafa cujjir kony Artemis o madanyanno hen kalis kewdo kanko e fasiraabe makko o rendini ben e woddi be nandi golli o wi dumen
musidbe horon ngandi danyan melngal yowiti ko e deedo golle kono on ji te on nani ko odo gorko wadata ko hono Paul o habri allaaji di yimbe tafi di ngona allaaji o hebi hakkilaaji yimbe yonbe wona do he Efes tan ina wayno ko e diwan Asi e fofne ko dum wadi wona ko golle men de jogori wasde inde mumen ko tan kono kadi si jurdu Artemis alla debbo mawdo o jogor wontude mere kadi o wasa darja makko kam ko mo Asi e aduna o fof tujjanta o
den be nani din konguli be laawi be ngoni e wulludi abe bi
Artemis Allah efes nabe o ko mawru Artemis Allah efes nabe o ko mawru
sare ne fof jibi yinde be fof bandi ndogani dingiral mawgal gal ndaseri Gaius e Aristarka yahdibi Paul Macedoine nabe de Paul yidi ne yahdi to diddalto kon almubi be kadi mo dum hay won e horebe diwan Asi sehilabe makko nil e makko ina nyaagoma woto o boyno e hore makko to dingiral to e on saha tawi dental gal ina jibi be en gollo gedel be en gollo gongil ko buri hewde yimbe be gandano ni kuli ko rentini dumen wodi e diddal he fannubi dum biitedo Alexander mo yahude en be derni e yeso o Alexander jeybi jungu ngam andindebe ina yidi jaabade dental gal kono nden be keptini ko yahuda be bamdi kambe fof be ngoni e wullude hakki waqtuji didi e be mbi'a
Artemis Alephes nabe o mawdo Artemis Alephes nabe o mawdo Artemis Alephes nabe o mawdo
nden kalfinada bindol saare o deqini diddal gal wi
Efes nabe holi fof mo anda ko saare Efes nde aynata sujurdu Artemis mawdo o e natal mum ceningal giwgal dow asman gal tawde hay goto wawa yeddude dum o don poti artirde hakkillaaji mon mbaason wadirde hay hunde henyare be worbe be gaddudon koynaani sujjurdundu njelnaani Allah men o
so tawi Demetrius e fitiram golle en wondube mumbe won mo joganimi mettere ina wadi nyalde nyaawateede te gorneruuji ina ngodi yobe kalmanir kono so tawi won goddum ko namnoto don dum gasoyto tan ko suudu sardiiju to eden baawi faweede iggitaare e dow ko wadi hande ko sabu dillere waande ni ala hay dalilu goto
tagal din ko nguli o fusi dental gal golle simori nogas nden dillere nde yawti pol rendin almubi be waji dumen tagal dum wayni dumen fay macedoan o taccit on diwan o morokko yimbe be wajuuji keewdi tagal dum o fay gres o wadi don libbi tati o yahi ha o debi jolde elan fayde siri kono tagal nde yahude en badi malde jamfaademo o enni rutraade lawol macedoan ko be do gondno e makko sopatros bi pirus berenaji o Aristarka e Sukundus Tosdonik naadbe Gaius Derbenajo Timote kanyumen e Asinaadbe hono Tisiki e Trofim ben ngardimin Padoimin Troas minen min joli Philip e Lana tiagal kew mo ala lawir o e der balde joyi min keptibe Troas min badi don yontere nyare hori yontere tawi emin denti ngam tajdi mburu Paul woni e yewtidde yimbe be nde tawno ko ganna yinodo yawtudi jango e mum o jokki yewtere nde ha fecceri jam lampaji jondi en gonno e der suudu dow do min dentunodo hawri e suku gorko goto biteedo Atika ina jodi to dow falanteri to ina daani do ngol luggol nde wonno Paul jokki hala mum o tebbiti to dow hubere tatabere to o yeni nde be jettimo tawi o mayi kono Paul jippi hippi e makko jettimo e juudi mum wi
woto jibode wonki makko nane makko
nden o ngabbiti o taji mur o nyaami tagal dum o jekki hala makko ha wendogo o yehi suku gorko o nawta ina wuri dum sembanibe no feewi minen min ngardi min juli elana fayda asos domin ponno jolnude Paul ngayt o anniyino ko yahrudi ton lawul dow nden min tawndiri asos min jolnemo min pay mitilen min gummi don elana min jettoyi jango e mum tolno kiyo nyalama dewdo hen o min tacciti ha samos min jetti jango e mum mila Paul fellitno ko taraade Efes sabu yidana boyde e diwana asihe ngayt o wonno ko heñaadi mbele nyandi pantecot ina tawmo Yerusalem so tawi en wono do Paul weni mile do nelani hohobe dental gongdinbe FSB nden be ngari o wiibe
odon gandi no gondirmi e mon gila nyane ngadimi fawde koyngal e diwan asihe ha hande mi sarwiri jomirado yankinare e gondi e yewtindaaje de male yahuden payimide odon gandi mi meeda sikkitaade habrude on ko nafata on mi meeda sikkitaade jangindon e hakkunde yimbe wondude der galleji mon mi setanima yahuden be e gareken be fof yo mbaccio koyumen ndutto e Allah gongdina jommen Yesu joni non bodo mi jokki e ruhu o bodo fay Yerusalem tawi mi anda ko jogori heboyde mi ton so wana ko ruhu cennido hollata mi sare yo sare ene wiyami gejjelle e lepte ina tijjimi ton kono min kisimi ko wonkam alanakam nafore so wana ngam timminde dogdam du hono sarimo jomiraado Yesu resnimi on manam setade kabaru kolliro mojere Allah o joni non bodandi on gonta yitam onon be gondunomi bodo yeyna dumen laamu Allah be ko dum wadi bodo setano on hande dum do so tawi goto e mon halkima wona sababu de am ngati mi meeda sikkitaade habrudon fodore Allah nde fof ndene koye mon ndenon orde nde ruhu cenido resndi on de gonon aynaabe dental Allah ngal Allah danyiri jijam biyumgal min bodo andi tiagalam ma pobbi negdi cioro e der mon te ornde de dadata e majji hay e der mon ma wod worbe ummibe ina kala penale ngam fottude almube be e mumen dum non batte akillaaji e koy mon ciftoron hakke dubi tati jamma e nyalawma mi meeda sertude e wajorade goto e mon fof gondi joni non mi resdi on alla kanyum e kongol mum mojjere baawgol bamtude on rokko on donu onon e sennaabe be fof mi muyaaka e hay goto wana kalis wana kange wana chomchi onon e koye mon odon gandi ko juudam deedo nyawdi soklaajam e soklaaji wondi bam mi holli on e kala fannu ko non poddon gollorade ngam wallude famarbe sembe be ciftoron dido konguli di joomiraado yesu haali kanyum e hore mum rokkude buri heewde malu e rokkede
nden Paul gayni haaldi dum dicci trodi e mabbe kambe fof be goni e woyde no feewi be kippi e Paul be urni dum be yidi sunare mabbe ko o winoobe gonta yitum tiagal dum be ndusima haa to laanato golle simari nogas ego tiagal de min ciirte e mabbe min juli e laana min paykos jange mum min jetti rod min ngummi don min pay patar min dañi laana taccow fayde fenisi min juli hen min benni nden min jeyi ha min cioyini sipara bangi amen nana min daangani siri min jofoy tir ko don laana ka forno rimtudi dimgal mum min tay don almobbi min goni don yontere ruu o longani bi te goni e wiide Paul wat yah Yerusalem tiagal den baldi min jehi kambe fof be ndusi min ha tiagal saare de kambe rewbe mabbe e sukaabe mabbe fof min dicci e daande geetie min goni e toraade tiagal de min ngayna wayna dirdi min joli e laana kambe ne be koyti galleji ma nden min joli tir min jofay Potolomei min chelmi don bandiraabe be min badde mu men nyalawm jonga e mum min benni min jetti sesare min naati galle Philip baaji todo kabaru mojjo jeyaar e jeedudo be min jippi dum o mo jogina bo mi nayi longi natnoide nden min badi don balde jondi sedo annabi goto biiteedo Agabus ummi yude yorti sesare o arito amen o jetti paftol Paul o tangi juude makko e koyde makko o wi
Ruhu cenido wi ko ni Yahuda en wonbe Yerusalem be nyogri tongurde jomgol do paftol o mbada dum e juude be gona Yahuda en
nden min nani dum minen e jeyaabi don be fof min nyaagi Paul wata ngabbit Yerusalem e on saha Paul hebbiti wi
holi ko wadi odon goya ko wadi odon bonna berdam min bada fewni tani ko wona tongede tan Bori fewdi tani hay mayde Yerusalem inde jomirado Yesu
kono de wonno o jabaani min goppomo min bi
yo saga jomirado o wat
tiagal den baldi min pewniti min ngabbit Yerusalem huunde almobe sesare naabi jehade amen nayi min galle manason siparanaaji gonnodo almodo gilo ko boyo ngati ko galle makko min porno jippade nden min jattim Yerusalem bandiraabe be jabburi min weltare jonge mum min jaadi e Paul to yaagugo ho hoobe dental gongdibe be fof ina tawono tiagalde o salmani bi ko habribe gotel gotel ko Allah timniri sarwis makko e der be gona yahude en be ko nden be nani dum be mawnina Allah kadi be mbimo
bandiraado ayi no foti ujunaje yahude en gongdini te kambe fof abe kabbi e sarehe be kabrama ada jangena yahude en wonbe e hakkunde leddi goddi be yo tajo Musa woto bornin sukabe mumen te woto ndew adaji yahude en di nden non holino mbadaten ngati amin janana be nanat a ari dum non wat ko min jogori halan demako amin jogi do worbe nayo hunibe e yeso Allah nawbe labbe dina hore ma e mabbe njoba ko be poti yobde ko mbele abe mbaa fembade e on saha ma yimbe fof ngandu ko halateno e ma ko fof wona gonga ma be ngandu kadi an e hore ma ada rewi sare o ko faati e be ngona yahudu en wontube gongdinbe be min bindibe nde wonno amin tawi ina feewi andindebe yobe ndeno tebbuli chakanaadi sanamunuji idiam jawdi mbardaadi deddere e fijirde
nden pol yetti ben warbi labadin hore mum e mumen jango e mum cagal dum o yeyto galle Allah to ngam habroyde so nyeldi labinta koy mabbe di njofi holi nde gote mabbe fofu wadante sadak hedde jofirde balde jeedidi de nde wonno yahude en diwan asibe nji pol e der galle Allah he be njirgiti yimbe be fof be jaggem be ngoni e wulludi e be mbi
Israila e baba de min jangino o yimbe fof bang yo bang ko serindi lenyol men gol ko serindi saria men o wondide ko serindi o do nok nani joni ni o addi hey grek en e der galle Allah he ko non o tunwiniri nokku cenido
be mbiru non ko sabo be jina torofim e fesanaaji o ina wondi e pol e der sare be cikkano ko pol natni nomo e der galle Allah he jirgitare de hupti dini sare de fof yimbe ngon e yaltirde bangi yo bang be jaggi pol be ndasi dum ha be jaltini dum galle Allah o be guddi dame de don e don to be jilitono warde pol do hawri e horeje habbere soldatebe o tini Yerusalem fof woni ko e jirgitare don e don o jitti soldatebe mawbe mo men o doganibe nden yimbe be jiimo kanko e soldatebe be natti fiide pol o batti pol o jaggi dum o yamiri o tongiri cyallali didi cagal dum o namni holi kanko e holi ko o wadi kono diddal gal woni e wulludi be ina ngulla gedel be ina ngulla gongel nde tawno jirgitare nde haadi mo nande ko famni o yamiri yo pol nawi to der tatato nden be ngaddi pol ha to les tatato ko ma soldate be jettimo sababu ni jirgitare diddal gal ngati ko jamaanu yimbe rewno e makko ina wolla ina wi den den gari ha damal tata he pol wi horejo
won ko jidmi halandema
horejo wi mo
bele adawa wi grek ndeke a wona misironajo gumminodo igitare ko boyani ardi kadi warobe ko e ujunajo nayo nawi dumen der jereende o
pol jabi wi
min komi yahuda jibinado tarse e dir diwan silisi jeyami koy den sare de wasani inde bodo nyaagima yo arok kam mi halde yimbe be
horejo jabani mo dum kanko pol o dari e do ngabirde he o jey yimbe be jongo den be deji o halde e mabbe e bar hotan kore o wi golle simore nogas e didi
bandirabam babirabam kero de ko jogormi jabaare on do ko
nden be nani o haldate mabbe ko bar hotankori be beedi wiidi cel o wiibe
ko mi yahuda jibinaado tarse e der diwan silisi kono ko do e deedo sare mawnumi nehimi ko gamaliel ko kanko janginimi sariya taniraabe men ono selliri bodo hewno himme faade alla hono no ngorudon handini mi lepti rewanobe goldo lawol be ha mai mi jaggi worbe e rewbe badmi dumene kaso horejo yettinobe sadak o e gomu hoobe ngu fof njoni kam sedeji be totti kam kadi batakeji faade bandiraabe yahude en wonbe damas be do njami ngam tongoyde wonbe tonbe mi atta dumen Yerusalem belene pawe kugal den mi yeyi ha pandi mi damas tan heddanaage hore annore mawde ummi dow asaman yayni sarajam njanmi e leydi nanmi dande ene wiyami sol sol holi ko wadi ada leptami njabimi mbimi jomirado holi an o wimi ko min Yesu Nazareth naaje mo leptata o wondunobe am be jino annore de kono be nanani dande haldat nonde am de nden mbimi jomirado holi ko ponmi wadde jomirado wimi ummo naat damas ma halane ton ko jamirada wadde ko fof wondunobe am be do wimi ha der damas sabu annore de wumninomi gorko goto biyetedo Ananias ine wonno don ko nundudo e der sari o te yahuda wonbe damas be fof ine cettanomo mojere o arito am o wimi sol bandam wumtu don tan ngumtumi njimon o wi Allah tanirabe men o fotanima andude sagumum fotanima yide pewdo e nande hala mum kanyume hore mum ngati ko an jogori settanade mo e jesse yimbe be fof ko jiida e ko nanda ko joni non holi ko patata ummo baptiseda lawjeneda bakatuji ma tawade ewno inde makko de den mi ruttima Yerusalem tayi mbodo toro e galle Allah he kemi jiide jimi jomirado ene wiyami heño yaltu Yerusalem ko buri yawde sabu be jabata sedan faguma faade am njabimi mbimi jomirado bedo ina gandi bodo yahadno batirde yo batirde sokoyde e fiyoyde gongdinbe mabbe de jijam sedema e cien rufetende mbodo tawa temi weltinoma hen kadi ko mi renanno warbe mabbe chumchi mumen den o wimi ya ko min nelma to waddi haatobe gona yahude en be
didal gal hedi Paul hande haali gol kongol ko den be bamdi be goni e wullude abe biya
yo mamte aduna baduli hanani wute yo mamte aduna baduli hanani wute
abe cieka abe tuudo wutteji mabbe kadi abe ulle leydi hore jo yamir yo Paul nani e der tata he nanore karwa suuji ngam andude holi sababu didal gal en wullire dum ni den be kabbe mo ngam kari saade mo ko wi mawdo gonnodo don o
mbele odon jamira karibi saade gendri yanki rom mo suwa taw nyaawede
den mawdo nani dum habroy dum horeji o wi
holi ki jogorda wadde mato anda o gorko ki gendri yanki rom
den horeji o yahito Paul namni dum wi
mbele ko a gendri yanki rom
Paul jabi wi
ey
horeji o hebti wi
min ko ma njommi kalis kewdo den dan mi wontude gendi yanke rom
Paul wiimo
kono min ko dum moynumi
don e don worbe jogornobe fiidema be njelti hay horeji o huli sabu andi Paul ko gendi yanke rom te tongidum jangue mum de wonno horejo yinno ko laabede ko yahudi en be pay Paul ko o wopatima o yamir ardibe yettinobe sadak be e nyaawirde towne de fof yondentu cagal dum o addi Paul o darni dum e jeese mabbe golle simari nogas etete Paul ndaare nyaawirde de wi
bandirabe ko hakkille dejjo ngurdume e yeso Allah haa o nyalawma
Ananias hore jottinabe sadako yami taknoobe Paul be yo peedum e hunduko den Paul wiim
ma Allah fie an perol pentirangol gol njodorda do ko nyaawirde mi sare o kadi tutuda jamira yomi fie
takki noben be mbi
hada yen hore jottino sadako ma Allah subi o
Paul jabi wi
bandirabe di andana ko hore jottinobe sadak ngati ina winda awiyata gardido lejol mako bon
den Paul yi woni hen ko sadusa en woni hen ko farisa en willi e der nyaawirde he wi
bandirabe min ko mi farisa bi farisa ko sababu de dama wam ummital maybe wadi mi nyaawede
den o haali din ko nguli farisa en be sadusa en be ngoni e yeddo dirdi jamaan o fecci sadusa en di ko umital wodani malaika wodani ruuhu wodani kono farisa en in gongdini dum fof duko go beedi hewdi huunde e sariyankobe jeyaabe e goma farisa en be dari ummini doku wolgo woni e wiide
ala fof ko be boni ko min jii e o do gorko ina gasa non taw ko ruuhu wala malaika haalde makko
jeddi di mawni ha horeji soldatebe o huli wata pol silede ko dum wadi o yemri yo soldatebe jippoto dental to korkita pol e juudi yimbe be nawata dum to der tarto jema dewde hen o jomiraado o dari e yeso pol wiidum
wondu e ciusal no cetorina dami do e Yerusalem ni ala e sago cetorono dami non Rome
den weti Yahude en be mbadi malde ngondi nyamata njarata so wonande mbari pol wannobe den malde be buri chapande nayo be njeyto ardibe yettinobe sadakbe e hohobe be be biidumen
min goldi min nyamata so wona min mbari pol joni non onon e nyaawirde towne de be horeje soldatebe o
yo addan on mo
nanda kino don e yidde andude ko buri sellude e kabaru makko minen min pewna tenema wardemo hade makko yottade do
kono baadi ko gorko nani ko be jogorbe tuntindaademo yeyto tatato naati habri modum pol noddi gort e mawbe soldatebe be wiidum
naw o suka gorko to horeje to ngati ne wodi ko foti habrudemo
mawdo soldatebe naymo to horeje to wiidum
pol chokada o noddi kam nyaagi yomi addo o suko gorko to ma ngati ina wodi ko o foti habrudemo
horeje o jaggi e jungu makko deeyde e makko wiimo
holi ko kalantami
o wiimo
yawda hen kawri he nyaagaade mo yo addan dumen jango pol he yeso nyaawirde he tawa be nandi kinto ko he yibbe namnaade ko buri sellude he kabaru makko kono wota heddobe ngadi ko buri worbe chapande nayo he mabbe nara tuntindimo te ngondi nyaamata njarata se wona nde mbarimo e pewnitima hala ko be padi si wona yamironde ma
hore jowi suko gorko o wota halan hay goto ko habri dum ko daccit dum cagal dum onu de mabbe soldatebe makko dido o wi dum en
dendine worbe temede dido e waddibe pucci chapande jeedido wondude e temede dido jom gawe en onon fof pewni tanode yaade Cesare sanga waktuji jenay kikide kabbe kadi pucci ngam nawirde pol cellal e kisal to gorner Felixa
kadi horeje weddi hen odo batake
min kolot Lysias mido salmin ma an Felixa gorner teddodo o gorko banel dumami ko Yahuda en jagguno dum njidi warde dum hauri emitini ko ngendi yanke Rom ko dum wadi natmi hen min e soldatebe be kakkit momim de tawno njinnomi ko laabede ko be payimo ngaddu momi e yeso nyaawirde mabbe he tawmi o fawano tan koko faati e jewte sariya mabbe kona ala ko o fawa ko ina wawa addande mo warede walla habbede e gejjelle cagal dum chaktonami Yahuda en nana mbadi malde faade e makko ko dum wadi neldu momi toma don e don kadi jamirmi wullatibe mo be yo kalmi soyo mo toma
soldatebe be mbadi ko jemirano ko jetti pol der jemma nawi dum ha antipatris jangemu solte be yarat nobe koyde be dutti to tatato daldi pol waddi di pucci be yo jotti noy dum den ben jetti ma cesare totti gornero batayko o kolli dum pol den gornero jangi batayko o namni koli to jeya e diwanuji he den onani o jeya ko silisi o wim
so wullitibe mabbe ngari mami hedo halama
cagal dum o yamiri o moftoy to galle lamordo Herod to golle simoore nogas e nay balde joyi cagal mum anane yas horeed yottinobe sadak o yorti sesari ina wonde e hunde e hohobe be kanyum men e hali yanki goto biitedo Tertullus be kalmi Paul to gorner o Paul nodda Tertullus woni e takkuti dum e dido konguli
an Felix teddudo laamuma addani min deejre timmunde kadi sebre ma wayli gonal goldo lenyol no feewi amin jiedum bang yo bang e kala saha te amin jettuma hen no feewi kono ngam anje jonne de juuta mede nyaagima e mojjere ma ya heda min seedo min tawi o gorko ko musiwo gaddowo jiggitare e der yahuda en wonbe e aduno be fuf hombo jia e ardibe gomu nasarankobe ngu o yidena ni haytunu winde galle alla o hawri e min jaggimbo
min jidino nyaawdembo
e sarewa amen tawi Lysias horejo soldatebe o naati hen horko trimo dole e juude amen caggal dum yamiri wullit tonobe mo be yo ngar e yeso ma an e hore ma ma waw namna demo pama ko min pawemo ko fuf
yahuden be njagani mo namu mbi ko non tigi wori den Paul yetti kongol cagal de gorner o mandini dum yo hal wi
bodandi wadi joni dubi ko an nyawata gol do lenyol ko dum wadi dartortomi e yeso ma ko holare burani joni balde sappo e didi ko ngabirmi Yerusalem gam sujjande Allah sa jewtima ane horema ma taw ko non wori mi tawaka bodo yewtay neddo wala bodo jirgita diddal wona e der galle Allah he wona e der batirde he wona e der sare he kambe ko e mabbe ne kay be mbawa gongdinandema ko be takkimi joni ko kono non bodo jabi dum do e yeso ma bodo rewiri Allah tanirab men o lawol gol be biyata gomu fenane gol mbodo gongdini ko winda e sariya e ko winda e defte annababe ko fof mbodo jogi damaawu ngube jogi kambe koye mabbe e wonde ma Allah addu umital feewbe e onyibe fof ko dum wadi mbodo eto nyane fof jogade hakkille dejo yeso Allah e jese yimbe cagal ne bayrumi Yerusalem hakki dubi mi rutima ton gam addande lenyalam sade keji e dokke ko den be tayimi e der galle Allah he cagal de labbinami mi wondane didal te dilere alano kono wone yahude en diwan asi wonnobe don ko be ni ponno arde takkude me yesoma so tawi kay won ko be jogi tanimi walla yo be do kal holi bonande de jenimi de darimi e yeso nyawirde tawne de so wona di do konguli di gullumi dane dow e hakkunde mabbe ko sababu du ummital maybe wadi mi nyaawede hande e jese mon
Felix de wonno in andi lawol gol no feewi riwtibi ha nyande wandi wi
so Lysias horejo ari mami nyaaw halamon
o yamiri mawdo soldatebo yo ren Paul kon yo hoy fenan dum waso salade sehlabe mom charo dum balde sede cagal mom Felix artidi e daru silla jom suudu mom yahudo onel yo Paul addoy o hedi dum en hala ko faati e gongdin gol yeso almasihu kono do Paul halata ko fayete e pewal kalfugul bandu e nyaawore arori do Felix huli wi
had don jaha so mi dantori mami nodditi
ko ma damani no kadi ma Paul rokko mo kalis ko dum wadi ko mo noddano mo saha fof ngam yewtidde e mak de dubi didi benniri non Persius Festus lomti Felix woni gorner de tawno Felix yidno ko weltindi yahude enbe woppi Paul e der kaso he golle simare nogas e joyi balde tete cagal garal Festus e der diwan he o ummi sesari o ngabit fayde Yerusalem don addi yettinabe sadak e mawbe yahude en ngari to makko wulitaade Paul be nyaagimo yo rokkobe addudi Paul Yerusalem ngati be gonno ko fewjude no be tuntindirimo be baramo kono Festus jabi wi
Paul sokako kaso sesare kadi mine horam ko mi dutotodo ton ko boyani wadde yo mabbe mon gar njaada e am sesare gullito on gorko so tawi wonko wadi
Festus waddani e mabbe ko buri balde jetati wala sap tagal dum yortoyi sesare jango e mum o jodi to nyaawirde to o yamiri yo Paul adde nden Paul yettima yahuden ummi be Yerusalem be ciati dum pawi dum gede bondi kewde de galana dalilu Paul jabi wene wide
mi meda tonje wona sari yahudeno wona galle Allah o wona kadi Caesar
de wonno Festus yino ko weltinde yahuden be hebiti wi Paul
ajabi ngabidde Yerusalem mi nyaawya ton kabaruma
Paul wi
gonmi koy nyaawirde Caesar ko do pon mi nyaawede mi toñani yahuden be no jannanirada dum ane hore mani so tawi ko min toñi so tawi mi wadi ko ina jara mayde mi salata ko warede kono so tawi hay hunde e ko be paymi ko wona gonga hay goto wa wattude me juude mabbe yo nyaaworam bennine to Caesar
e der dum tagal de Festus yewtide e wutulabe mum jabi wi
tawde jidda ko nyaawore ma bennine to Caesar dum non ma ya to Caesar
balde seeda tagal mum Agrippa lamdo kanyum e Berenice ngari Caesari salminde Festus ndebe mbari don balde kewdi Festus famni lamdo ko fayte e Paul wi
won gorko mo Felix sa woppi do e kaso de nyami Jerusalem de ardibe yettinobe Sadak e hohobe Yehuda en kalani kam kabaru makko te nyaagi me yomi faw e makko kugal njabimi Roma en ngadoraki fawde neddo kugal taw njoddaki e wullitibe dum be jabo dum en e der dum be gardido e am minne mi fadani hay batte jango e mum jodo yimi to nyaawirde to kadi njamirmi yo on gorko adde de wullitibe mobbe ngummi kali pawani mo hay hunde e ko miijotonomi ko be njogodino e makko ko jeddi patude diine mabbe wondude e biyetedo Yesu maydo mo Paul nangti e wiide ina wuri min non de wonno yewtere waande non ina annimi namni momi so jabi nyaawoyede Yerusalem kono de wonno to nyaagima yo kabaru makko wade juude Caesar jamirmi yo rene do hami danyen neldu demo Caesar
Agrippa wi Festus
mbodo yidi hedade on gorko min e hore am
Festus wi
ma hedo mo jango
ko dum wadi jango e mum Agrippa e Berenice njeede e faide mawdo naati e der nyaawirde he kanyum en e hore be soldotebe be wondude e faayo dinbe saarende Festus rokki yamirori Paul adda e der dum Festus wi
an Agrippa lamdo e dendangal odon jodibe o gorko mo jiaton ko kanyum jamanu yahudo en fof arno kalmisade to am Yerusalem e do fof tawi ina ngulla ina mbiya o fotani woppede o wur min to bange horam jimi ko wadani hay hunde ko ina foti addande mo warede kono tawdo kanko e hore makko o nyaagima yo nyaawore makko bennine to Caesar mi felliti neldude mo mi ala non hay hunde ko laabi ko ponmi windude Caesar ko faate makko ko dum wadi narnu momi e jese mon ha tengti non e yeso ma an Agrippa lamdo mbele se en kedi mambo mbodo danya ko bindumi sabu ina jilbirimi no chokado neldirte tawo ko fawa holliraka halat
golle simori nogas e jegom Agrippa wi Paul
arokama yo a hal ngam dartade
nden Paul suuti jungo jabi wi
an Agrippa lamdo mbodo wonti e veltare sabu ko yesa ma njabotomi hande ko yahuden be paymi ko fof ngati ala andi aadaji e jeddi yahudi en no feewi nden non mbodo nyaagima ya hedorumi munyal yahudi en fof ina gandi no ngurdumi gila adan gila e cukagam no ngorunomi e der leñolam Yerusalem abe gandi ko boyi so be jabi setan kay njenomi koy gomu dina amen burgu nangtaade ngu hono farisien be joni non nyaawirtemi ko sababu ne damaawam fodore nde Allah fodani tanirab mende cuudi men sappo e didi dine kay ina daminiri ne cujjugol nyibgol jamma e nyalawm lamdo ko sababu ne gun damaawu yahuden be takirimi holino baawirdon miijaade Allah waawa wurtinde maybe mine horam cikkanomi podmi ko daraade mi lundo inde Yesu Nazaret najo ko dum woni ko banmi Yerusalem nde ardibe yettinobe sadak be dokkimi yamirore mire horam mi weddima senibe hewbe kaso fawti hen kadi kada debe nyaawa abe poti warede modo wondi hen mi fayibe kugal ciri kewdi e batirde he fof mbodo wawnanobe yennude jomirado fitinam e mabbe ina mawnuno ha mbodo yahanno leptoyde be hay e der chahe janane ko non jaarumi Damas cagal nde ardibe yettinobe sadak be nelimi ndokkimi yamirore lamdo heddenange hore tay mbodo e lawol njimi annore di ummo dow asaman ina yayno sarajam mine yaadibam ko kayre buri nange lerde minen fof min jane leydi kadi nanmi daande ene wiyami e der barahutan kore sol sol holi ko wadi ada leptami jangdama tawa cettal ina caggal ma ina satti njabimi mbimi jomirado holian jomirado wi ko min woni Yesu mo leptata o kono ummo daro ngati ko sababu de dum do peñanir mami mi fotanima wonde carwoo e sede gede de jiida de wondude ko jogormi holloyde makko mami dandoye e yahuden e be gona yahuden be jogormi neldema e mumen be nelir mami ko ya wumtinbe beraabe gummo e nibbere be nata e lelewal be gummo e bawde seitan be paye Allah bakatuji mabbe njafe be donda e sennabe sababu de holare mumen e ambe an agripa lamdo ko dum wadi mi salaki doftade jiide gummuride mi dow asaman de ngadi mi wajade fof ko Damas nabe be pawmi hen ko Yerusalem nabe kuftidirmi leydi yudendi fof pawmi hen be gona yahuden be mbimi be kambe fof yobe baccio koye mabbe be tuba e Allah mbajiibe be kadi yobe mbalat golle kolliroje waccare mabbe de ko goga tigrigi ko sababu de dum yahuden jaggirimi e der galle Allah he ngeti wardemi kono Allah nana renimi ha e odo nyalawma te mbodo do setano mawbe tokosbe fof te ala ko kalatmi sona ko annababe e sariya Musa o kabrima aroy ko e wonde almasih o ma lepto kadi ado ummitade hakkunde maybe habra leñol gol e be gona yahuden be annore
de nde Paul jabari non Festus willi wi
Paul ahanga a jangi ha ahanga
Paul jabi wi
teddudo mi hanga ka ko kalan mi ko ko konguli gongdudi dondi di mana lamdo en andi den gede ko dum wadi mbodo wawi haltude e yeso makko holare ngati mbodo yanana hay huunde o majjani hen sabu dum wadani ciudor lamdo Agrippa mate wona ada gongdudi ko annababe bindi ko mbodo andi ada gongni dum
Agrippa wi Paul
ada sikki do e saha dabbo ma wattu am masi hanki
Paul jabi wi
saha dabbo yo juddo nyaagatomi Allah ko an e hedotobe mi hande be fof yon baano baami ni tawade gejjelle ngala hen
lamdo gornero Beranis e jodinobe mumen be fof ngummi nden be jalti suudundu be goni e wiwandirde e koy mabbe
o nedda wadani ko hino foto warde dum walla ha uli dum e gejjelle
Agrippa wi Festus
omo wawno woppede sinno o wiyana yo nyaawore makko bennine to Caesar
golli simari nogas e jeedidi ndena yaada amen Itali fellitama Paul e hunde e soknoobe wodbi ndesnda mawdo soldatebe goto biiteedo Julius jeyaad e habbere soldatebe Cesar min juli elana gommeko adramittiyun nde wow e tufide asi tawi amen gondi e masadwan najo Thessalonike goto biiteedo Aristark min pokiti jange mum min jetti Sidon Julius nde wonno ina labanno Paul redu rokkidum yo yaato sehilabe mum
ngam yewode ton
ko sokli nden men gummimo don min takki duundi sipar sab min kuccitno ko e hendu min tacci sar silisi e pamfili min jetti mira e diwan lisi don mawdo soldate bo danyani min laana gummi ko alakasandari fayka Itali jolni min hen e der balde kewde laana amen yahratno ko seese ko e tampere mawndi min jotturi tolno kinin nde tawno hendo ndu hadi min yawtudi min takki duunde kerende tolno Solomon nde min takkeri nde cadeeli min jofoy nokko biiteedo tufdi joddi sarasaare lasaya nde tawno min bonirama saha kewdo te dangal laana hulbanim hankadi sabo korko benni pol wajibi wi
bandirabe mi yingal dangal ko kewal bonandeji e basal wona laaraka tan e dimgal mum kono den bayi warta hay wonkiji men
kono mawdo soldate bo burno holaade ko mawdo laana o kanyum e jom makko nde wonno tufnde ndebe goni de welani dabbondi burbe heewde be bi yobi njoltu moyli bel abe ngeto yettaade faniksa tufnde keret huccinde hirnaange worgo e hirnaange rew ngam dabboyde ton do kenal worgo fuddi wuttudi do be cikki mabbe mbaaw jofude enni mabbe be njolti moyli be takki daande keret kono ciagal dum seeda hendu mawndu witeendo funnaange rew ummi to leydito dupiti laanaka hayti min donki hadde hendu ndu nawdeka ko dum wadi min gacci ko aka haye do min dewi les dungel tokosel biiteengel kawda do min cippiri don e laanil kakitowel ngel min poylingel nden be ngabbani ngel be jetti boggi be piili laanaka nde wonno be kulno ko sinkoyidi ceene sirta be tellin wiro be goppi ak hayet hendu yerbini min doole ko dum wadi jangue mum be puddi weddade demgal gal e nyalawma tatabo e beddori juudi mabbe kadirde laana be e der balde kewdi nangi e koodi fof peñani te hendu ndu ustani sembi min battinde ni ko mi jaade min dadata nde tawno yimbe be njoodima ko juuti nyaamani pol dari e hakkude mabbe wi
bandirabe odon bawno heedade min bason ummade keret bele di bonandeji e gal basal ina basa heptade en joni non mbodo wajon yon gondu e tusal ngati hay goto e mon wasata wonki mum ko lana ka tan wasete malaika alla jomi am mo dewat mo feñani kam e odo jam wimi Paul woto hul ada foti darade e yeso Cesar te alla jabenima gurdam danno tobe mabbe fof ko dum wari gonde e ciusal ngani mbodi holi ko alla halanimi ko ko non tigi worata kono alla sago jano yen e dunde
e der jamma sappa e naybo do min kaytata e geeci adriatic do dognobe laana be tini hedde hakkundi jamma e min batto leydi be njoli boggol kabbol ko teddi be tawi luggeeki ki ko hedde diraaji chapandi jeedidi e joyi be njey ha yeso seeda be njoli ngol kadi be tawi luggeeki ki ko hedde diraaji chapandi joyi e joyi nde wonno be kulno ko yanoyde e kaaji be njoli moliji nayi to caggal laana to be ngoni nyaagaade yo wet nde tawno dognobe laana be njino ko boccitaadi be njittidi laanil kakitowel ngel e ndiyam e mbi be ngoni ko e nyiboyde moliji to yeso laana to kono Paul wi mawdo e soldateebe mum
so tawi be yimbe kettaake laane ononon bawata dadde
e on saha soldateebe be taj boggi jaggunoodi laanil kakitowel ngel ngoppi ngel hayti nden yahi ha wendogo Paul waajibe kambe fof yobi nyam e dido ko ngul
ko hande wadi balde sappo e nayi odon nyofi te on nyamaani hay huunde ko dum wadi mbodo waajo on yon nyam ngati ko dum rokkata on sembe tawde hay goto e mon wasata hay lebol hore mum
caggal nde o haali dum o jetti mburu o yetti Allah e yeso yimbe fof o taji hen o woni e nyamde nden be jettiti ciusal kambe fof be ngoni e nyamde kambe ne minen fof komin pittali temede didi e chapande jeedidi e jeegom e der lana hen nden be nyami haabe kaari be beddi belede e geej ngam hoynude lanaka nden weti be cioyini ngoral e ceene mum kono be keptinani leydi ndi be pelliti jofnoyde ton lanaka so ina wawi wonde be kabbit moliji di be goppidi di njoli be njolbini boggi gawdirdi jiltoji de caggal dum be piltwiro be ngabbeni dum to hoore lanato bele hendu ina duniraka yeso be ndanga ni channel dande geejgal kono be jeni e tuldi channel lanaka sinki don hoore makko rufi e der channel he ha ko ronki dilludi dem pejji de ngoni e dajjidi laaci makko soldatebe be miiji warde sokabe be wat goote mabbe yinaadi woccito kono de wonno mawdo soldatebo yinno ko dandudi fol hadi be waddi dum o yamiri waabe yinaade be yo ngada yandi e ndiyam njofoy dow wodde be yo ngaylo e mangiji wala e keltini lanaka kono non kambe fof be njofiri e dow cellal e kisal golle simari nogas e jetati nden min dadi min nani duni de wiite ko malta je yaabe don be jabburi min kara e siriyagal mawgal de tawno wonno ko e tobdi kadi en jangno be kubbi foyre be noddi min yo min ngar min gito pol bofti jowri leddi woni e weddade dum e foyre he nguleki yaltini e majji mboddi ndi sengi e jungu makko nde jeyaabe e nden duundi be ji mboddi ndi ina welti e jungu pol ngoni e wiyondirde e koy mumen
ina laabi o gorko ko bardo hore ngati kiti makko ngoppataamo o wuro hayso tawi o dadi to geccu
kono pol fitti mbaroodi ndi e foyre he te dum bonanani dum hay hoondi be cikkano ko ma o but wala ma o yan don e don o may kono nden be padi ha boy te min ji hay muse ki ngoti o wandani be mbayli miji be ngoni e wiidi ko alla mawdo nden doni biiteedo Publius ina jogino sara don jeyi o jabbi min kayde o jippaniri min kara e siriyagal hakki balde tati hawri e baba mum Publius ina yani refi cellal sab in wonduno e bandu wulndu e boccitel pol yahito makka turi faw juudi mum e makka sellenemo e dow dum nyaabe duwendi wadde bene ngari kadi cellina be teddini min teddungal mawgal kadi ndemin njaatande be njomni min kala ko emin poto sokludi e dangal amen caggal lebbi tati min joli e lana gommi ko alaka sandiri mbark mantode allaaji puneeji di ndabuno ko don e duninde min jehi min jetti Sirakis min bari don balde tati min joli don min takki daande geccio ha ragio jangu e mum nden hendu wargundu wutti e der balde didi min jetti pisol e der nden saari min tawi don bandiraabe be nyaagi min yo min baddo e mabbi yontere konon min jottori rom tawi bandiraabe rom be kebi kabruuji amen te ngari ha jere Appius wandude e jippuli tati ngam jabbaade min nden pol yiibi yetti Allah kadi yetti ciusal nden min jetti mo rom o rokka jippaade bangi makko kanko e soldat pot rende mo balli tati caggal mum o noddi mawɓe yahuda en wonɓe romɓe nden be ndenti o wiɓe
bandiraɓe ala ko banmi wona leñol ngol wona aadaji taniraɓe men ɗi kono mi jaggama Yerusalem battami e juuɗe roma en ɓe ɓenne ñaawi kam te jiɗi woppudemi ngati ɓe tawani e am hay dalilu goto poɗɗo fawde am mayde kono yahuda en ɓe calima mi woppite ko ɗum addanimi ñaagade yo ñaworam ɓennine to César ndenne dey ala ko joguitanimi leñolam ngol ko ɗum waɗi ñaaguimi yiide on beele moɗe yewtida e moon ngati kaɓɓirami ngal ɗo cellalal ko sababude mo Israel en ɗamini o
ɓe mbiyamo
min keɓani ɓatake gummiɗo yude kaalowo ko faati e ma kadi hay goto e bandiraɓe ɓe arani jaytane min walla habri min ko boni ko faati e ma
kono amin jiɗi kaalanamin hundoka e nofru miijo ma ngati amin gandi gomu ngu ngondangu ina sala bang yo bang
etajeni mu nyalngu nyade hen be ngari e kewal be kawri e makko do jippunde makko do gil subaka haaki kida o nyalli setna debe lama allangu o monok e sari musa he e defte anababe he ngam etade famno debi kabaru yesu won hen gongden bi sababunde ko halat noko kono be cali gongdindi do be jaltata be pamandiraani e koy mabbe do ala ko pol beydi hen so wana di do kongudi
ruhu cenido haali gonga de haldire taniraabe mon annabi isa wi dumen yaato gol leñol biya dum ma on nan nantido don tawon pamata ma on dar dartido don tawon jeta ngati gol leñol tutolini be cukki noppi mabbe be mubbi gite mabbe mbele woto gite mabbe njide woto noppi mabbe nande woto hakkillaaji mabbe pamde woto be tuubde am mi sellinabe nden non ngande den fodore alla nelda ko be gona yahude en be ben ma kedo
nden pol haali din konguli yahude en be jahi ina ndokde e koy mum en doole pol wadi duubi didi kibbudi e der on galle mo luuno ko do no jabbatono arannobe yewde mo fof omo yeena laamu allangu omo janganiri ciusal kabaru jomiraade yeso almasih o taw hay goto hadataamo